Ngoku, ngelixa izihlwele zethu zizincinci, siza kuzama ukukhawulezisa, siphume ukuze sibe nakho, sisebenzele le njongo inye, ukwenzela wena, uqaphele ubukho bukaYesu Kristu. Uyabona, ukuba yena ukhona, ngoku, kutheni, yonke into igqityiwe, wenza ilizwi, yena ulapha ukuqinisekisa lona, uyabonakalisa ukuba yena, uyakuliqinisekisa lona. Usenguye nje izolo, namhlanje naphakade. Simbonile yena eyenza phezulu, ngokungasileliyo. Siyambona yena, ubusuku emva kobusuku, kunye nosuku emva kosuku, kunye nonyaka emva konyaka. Zange, nangaxesha linye, wakhe waqikelela into, kungakhathaliseki okokuba kwakunini, ukuba iyakwenzeka nini, umawaka amaxesha, oko kwakuchaneke ngokupheleleyo kwixesha. Kwaye ngokuchanekileyo ingayenza njani bangaphi abakwaziyo oko kwaye belwazi nolungiselelo kwaye besazi ukuba oko kuyinyaniso ntsoko nangalinye ixesha nokuba kutheni nkqu nokuba akukwazeki kangakanani yenzeka njengendlela enye yena unguthixo kwaye ukuba nje siya kuqaphela oko sikubambe kwaye ngoku sinexesha nje elifutshane lokuba lapha ndicinga ubuthathu ngaphezulu ubusuku okanye obubini ngaphezulu ubusuku kunye nemini, emva kobu busuku. Icinga icawe emva kwemini, inkonzo yokuvala. Sizama ukuvala ngecawa emva kwemini, ukuze abelusi naye wonke ubani. Asifuni kunigcina ningayi ebandleni lenu. Sifuna nje ukwengeza ngaphezulu ebandleni. Size sininike olungaphezulu ukholo kuThixo enimkhonzayo ebandleni lenu. Yabona, kwaye asifuni iingcango zebandla zivalwe konke konke. Sifuna nina nihlale phaya, kodwa siyazama nje ukuninceda, ukunikhuthaza. Imvuselelo ayithethi kwa nokongeza ngaphezulu ebandleni. Imvuselelo ithetha ukuvuselela oko ubusele ukufumene. Injalo loo nto. Imvuselelo. Ndabukela ngenye imini elunxwemeni lolwandle, apho umoya wawubhudla kwaye lwalushukuma nje. Kutheni kwakungekho elunxwemeni lolwandle, kwakuphezulu eLake Michigan. Ndandimi phandle phaya ndibukele amaza njengoko ebesaya kuza kwaye oh, elaa lwandle lalixhumaxhuma okanye amanzi exhumaxhuma kwaye imikhombe idlikidleka. Daza, ndacinga, yintoni leya iqhubekayo, ndacinga, kutheni ichibi linemvuselelo, nantsoka, liyaxhuma kwaye lidlikidleka, kutheni kukho umoya omkhulu ovuthuzayo usihlela kulo, ndacinga, kulungile, uyayazi intoni, akukho nalinye ithontsi lamanzi ngaphezulu kulo, kanye ngoku kunokuba bekukho ngelixa belizolile ngokugqibeleleyo, akukho manzi angaphezulu kulo. Lonke nje liyazanyazanyisiwe. Kuhle, ngoku, yintoni elizanyazanyiswa malunga nayo? Niyazi yintoni ekuyenzayo ukuzanyazanyiswa kwamanzi? Uhlamba kukhuphe yonke inkunkuma kuwo ngaphezulu elunxwemeni. Yiloo nto esiyidingayo, ukuhlanjwa kokungakholwa elunxwemeni. Sivumele ilizwi likaThixo libe nobunganga. Kuko oko esikudingayo, imvuselelo, nokuhlamba konke ukungakholwa, nazo zonke intsholongwane neenkolelo nezinto. Kumani, nize ndibone ukuba uThixo usenguThixo. Yiloo nto esinemvuselelo ngayo. Inkosi mayisincede njengoko sikhetha isiqendwana nokusifundela obu busuku. Yanga, inkosi ingasikelela ukufundwa kwelizwi layo. Lifumaneka kuMateyu ongcwele, isahluko seshumi elinesibini, amashumi amathathu anesibhozo, kunye nokuya kumqolo wamashumi amane anesibini. Kwaye, isiqendwana sam ngobu busuku ubukho bukaThixo bungaqatshelwanga. Phezolo, besithetha ngoYesu ekubeni ekwanguye izolo, namhlanje naphakade, kwaye sabona ukuba wayesekwanguye izolo, namhlanje naphakade. Ngoku, ubukho bakhe, ukuba isekwanguye, abuqatshelwanga. Masifundeni. Kwaza kwaphendula abathile kubabhali nabafarisi, besithi, Mfundisi, singabona umqondiso uvela kuwe, kodwa waphendula ke wathi, isizukulwana esingendawo nesikrekrezayo sifuna umqondiso, ke asiyikunikwa umqondiso, ungenguwo umqondiso kaYona umprofeti. Kuba, njengokuba uYona ebemini ntathu nabusuku buthathu esiswini somnenga, kwangokunjalo, unyana womntu woba mini ntathu nabusuku buthathu embilinini womhlaba. amadoda aseninive aya kusuka eme ngomgwebo nesi sizukulwane kwaye asigwebe ngokuba aguquka wona ngomemezo lukayona kwaye khangelani omkhulu kunoyona nanku apha ukumkanikazi welasezantsi uya kusuka eme ngomgwebo nesi sizukulwane kwaye asigwebe ngokuba wavela eziphelweni zomhlaba esiza kuva ubulumko bukaSolomon kwaye kangelani omkhulu kunoSolomon nanku apha ubukho obungaqatshelwanga yintoni ababenokucinga ngayo aba bantu uThixo wasoloko yasoloko ingalandlela lonke ixesha esiza xa uYesu wayelapha ixesha lokuqala wathi nina niqaba kwaye nihombisa iindonga namangcwaba abaprofeti kwaye nibafaka phaya yabona into ethile iyenzeka kwaye iyigqitha kwaye uThixo uyayifihla emehlweni ezilumko nengqondo ayityhile kubantwana abaya kufunda uYesu wabulela uyise ngokwenza njalo yabona igqitha ngqo ebantwini kwaye abayazi umzekelo nina bantu bamakatolika apha ngobu busuku niyakhumbula kwiminyaka embalwa eyagqithayo uJohn waseArc eFrance inenekazi elincinci ngenene elali lakhokhela uvukelo eFrance kodwa ngenene lalisisicaka sikaKristu yintoni ibandla lenu elayenzayo kulo lamtshisela emthini njengegqwirha ngokuba lalibona imibono kwaye lalingowokomoya ibandla lamakatolika lalitshisa njengegqwirha emthini ngokuba wayengowokomoya kwaye ebona imibono iminyaka embalwa emva koko bafumanisa ukuba la mfazi wayengongcwele ke kakade nenze ungxengxezo olukhulu nomba loo mizimba yabapristi abamgwebayo yena kwaye bamtshisa nayiphosa emlanjeni kakade oko nenza ungxengxezo olukhulu ngokuya ngokomba le mizimba yabapristi ngoku ngemihla yabaprofeti benze kantoni benza into ekwanya abazange babaqaphele bona bade babe bagqithile ulungiselelo lugqityiwe kwathatyathwa kwakhutshwa kwabaya abonyuliweyo kwaze emva kokuba bemkile baqaphela ukuba bekukho umprofeti phakathi kwabo uYesu weza emhlabeni ngaphakathi kuye yayinguyise uThixo mna nobawo wam sibaba ubawo uhleli kum asindim owenza imisebenzi kodwa ubawo wam kwaye ukuba andenzi imisebenzi kabawo wam musani ukundikholelwa ngoku ukubani yaqaphela xa yena wezayo malunga nesinye samashumi alithoba ehlabathini layazi ukuba wayekho kwa ukubakho emhlabeni ngela xesha kwaye noko umsindisi wehlabathi kwaye ngoko zange baqaphela yayingubani yena nkqu nebandla okanye namnye ongomnye kunzima bade bambethelela emnqamlezweni bamngcwaba kwaye wavuka kusuku lwesithathu ngaphambi kokuba bakhe bayazi waye engubani yena iyangena iphinde iphume kwaye abantu abayiqapheli ide igqithe kwaye bona ngokuba yona zange ilungelelane nemfundo yabo yezenkolo ayizange ilungelelane nexesha lemini yabona iyintoni basoloko bephila kukhanyiso olungasekhoyo kwesinye isigaba kwasoloko isizathu abangazange bamamkele uYesu ngokuba babephila kukukhanya okungasekhoyo komthetho kwaye xa uYesu wezayo wayengachasenanga nomthetho kodwa weza kuzalisekisa umthetho kuhle babengenakumamkela yena ngokuba umyalezo wakhe wawungekho ngendlela ababenayo wenziwe imvumonkolo ngokuchanekileyo kwaye wawubizwa ngoko izithethe kwaye zange eze ngokwezithethe zabo zange agcine izithethe zabo kwaye ngenene wazicaphukisa wazikrazula waza wenza izinto ezichasene nazo kangangokuba bacinga wayechitha amabandla kwaye babengenakho ukumamkela yena ngenxa yomyalezo wakhe kwaye siyazi sonke namhlanje ukuba weza ngokuchanekileyo kumgca wesiprofeto sikaThixo kodwa babengayazi ngela xesha kwaye isenokwenzeka kwakhona kwaye asiyi kuyazi ndiyacinga ukuba ebenokubonakala ngobu busuku ibiya kuchasana ngenene koko sikuqikelele ngeengcinga kwizibakala zethu nakwizikolo zethu nezinto ibiya kuba ngabambalwa kakhulu babeya kuqaphela okwakusenzeka watsho ukuba iya kuba njalo indlela enze ngayo. Ngoku uYesu ekubeni ephaya ngokwesibhalo ngenene eqondakalisiwe ngezibhalo kunye nababhali nabafarisi balamhla ababanga nakho ukumqaphela yena. Kutheni bengazange bona? Kutheni bengazange bayenza? Ngokuba bayiqikelela ngengcinga ngenye indlela. Ulapho uYesu abaxelelayo, phengululani izibhalo, kuba kuzo nicinga ninobomi obungunaphakade, zabe zona izizo ezingqina ngam. Yabona? Ngoku uze ngokuchanekileyo ngezibhalo, kodwa bakuqikelela ngengcinga mhlawumbi ukuba uyakuza uMesiya, mhlawumbi uyakwenza oko uMoses wakwenzayo okanye oko uNoah wakwenzayo, abakhele umkhombe okanye into ethile engenye. Kodwa isizathu sokuza kwakhe ngendlela eze ngayo abazange bayiqikelela ngengcinga ezibhalweni ezithethe zabo zange zibafundise. Ke abantu babebhideke kakhulu, babengazi kwakusenzeka. Ndiyamangala ukuba oko akunakwenzeka namhlanje. Ndiyamangala ukuba ingaba ngokwahlukileyo kunoko izithethe zethu ezisifundise kona, kwaye inokuza, kwaye into ethile inokugqitha, kwaye singaze sazi ide ibe sele igqithile, kwaye ngoko igqithile. Oko nje indlela eyakuza ngayo. Ingaba niyayazi xa uYohane umbhaptizi weza embonakalweni, oko kwakuqikelelwe konke ukusukelwa kwincwadi kaIsaya amakhulu eminyaka, malunga namakhulu asibhozo eminyaka uIsaya waprofeta, ndiyacinga, ngaphambi kokufika kukaKristu. Ingaba benisazi ukuba uYohane weza ngqo ngendlela uIsaya watshoyo ukuba uyakuza, weza ngqo ngendlela uMalaki watshoyo uyakuza, kwaye nkqu nabapostile zange bayiqaphele? Ngenye imini uMateyu 11 uYohane wayesentolongweni, kwaye abapostile, abanye babapostile bakhe, bawelela ngaphaya ukuya kubuza uYesu wayengulowo okanye kufanele bakhangele omnye. Ngoku qwalasela, uYesu zange wabanika ncwadi yokuba aziphathe kanjani, indlela amakaziphathe ngayo entolongweni okanye indlela yokuphatha isimilo sakhe. Wathi, hlalani nize nibukele oko kwenzekayo, nize nihambe niye kubonisa uYohane izinto enithe nazibona zisenzeka. Oko yebo ubungqina wokuba waye elela lizwi. Kwaye ngoku khumbulani, ilizwi lisoloko lisiza kumprofeti. Sonke siyakwazi oko, uThixo akenzi nto ngaphandle kokuyibonisa kubaprofeti bakhe. Eso sisizathu incwadi yesityhilelo sikaYesu Kristu okugcweleyo ukuphelela kukaKristu kanye apha phambi kwethu incwadi. Ngoku uya kufuneka athumele omnye othile ukuqinisekisa laa ncwadi ayityhile yona, avule amatywini nanjalo njalo. Kodwa ngokubhekiselele nakwesiphi esingaphezulu isityhilelo sikaKristu sele siqatshelwe kanye apha ukuphelela koku kwesityhilelo. Ngoku qwalasela, ayizange yasilela, kodwa ilizwi liza kumprofeti. Khangela kuYohane emi emanzini eqikelela umprofeti ukuba uMesiya wayekhona kanye phaya phakathi kwabo. Wathi, kukho othile omileyo phakathi kwenu ngoku eningamaziyo, uya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Ngoku khumbulani, waye emile kanye phakathi kwabo, iBhayibhile yatsho njalo, kwaye zange bayiqaphele. Ngenye imini xa uYesu weza esihla, uYohane wamqaphela yena, waze wathi, nantso imvana kaThixo ethwala isuse isono sehlabathi. Ngoku qaphela, ngaphambi kokuba aqatshelwe nangubani, weza kumprofeti, waye elilizwi. uYohane waye engumprofeti. Ndiyakhumbula owam omdala utitshala wombhaptizi wandixelela, wathi, uyazi intoni eyenzekayo? Wathi, uYesu wabhaptiza uYohane. Ndathi, andicingi njalo. Wathi, ngokuqinisekileyo uYohane zange wabhaptizwa, weza eshumayela ebhaptiza. Kwakungekho bani ufanelekileyo ukuba ambhaptize? uYesu wambhaptiza. Ndathi, andazi. Kwaza ngenye imini ngelixa ndisekufundeni, uMoya oyingcwele wayityhila ngolu hlobo, yabona, qaphela, waphuma emanzini wathi, kutheni usiza kum wena? Ndinesidingo sokuba ndibhaptizwe nguwe. Wathi uYesu, vumela oko kube njalo, bukela, kuba kusifanele thina ukufanela thina okokuba sizalisekise bonke ubulungisa. uYohane ekubeni engumprofeti elazi ilizwi, idini awayelilo ufanele lihlanjwe phambi kokunikezela, emva koko wabhaptizwa. uYohane wambhaptiza ngokuba kusifanele thina ukuba sizalisekise bonke ubulungisa. Ilizwi leza kumprofeti emanzini kwaye emva kokuba ebhaptiziwe futhi abantu kwaye umoya oyingcwele wehla asinguye wonke umntu owawubonayo wona uYohane wawubona wona ingelosi yenkosi ingaba lapha kanye ngobu busuku kwaye mhlawumbi umntu omnye ayibone yona kwaye kungekho wumbi ongomnye okwakukhanya laa nkwenkwezi yathi yeza phezu kwayo yonke inqaba yokujonga isibhakabhaka apho amadoda azizazi alandelayo akukho nqaba yokujonga isibhakabhaka yazi kwanto ngayo akukho mntu ongomnye owayibonayo yona konke konke kodwa loo madoda azizazi ngokuba yayikokwabo ukuyibona yona ayibona yona yayiyeyenene kuwo xa ukukhanya intsika yomlilo yabetha upawulos endleleni eya edamasko waqaphela ukuba wayesebukhoneni bukathixo ngoku laa mhebhere wayengenakho ukubiza namnye umoya ongomnye nkosi nangaphandle koko wayekwazi okuya yayikwayintsika yomlilo ekwanye eyakhokelela abantu bakhe yabakhupha entlango wathi nkosi ungubani wena Saule Saule undithuthiselani namna wathi ndinguYesu uYesu wathi ndiphuma kuThixo kwaye ndibuyela kuThixo waye engulaa mlilo owawusetyholweni elivuthayo owathi wakhokelela uMoses ukugqitha entlango kwaye wabuyela emva koku ya kwaye ngoku apha wayekho endleleni ukuya eDamasko wakhahlelwa phantsi kwaye onke amadoda aye kunye naye akazange abone laa ntsika yomlilo kwaye yayinjalo njalo ukuba yenene kupawulos de ikhuphe amehlo akhe kwaye kwafuneka akhokelelwe kwisitrato esibizwa tye eDamasko wayeyimfama uHananiya umprofeti ezantsi phaya wabona kumbono wahamba waya kubeka izandla kuye kwaye wamkela umoya oyingcwele kwaye inkwedu yawa emehlweni akhe waza wanakho ukubona kwakhona yayiyeyenene kakhulu kuye de ikhuphe amehlo akhe kodwa noko akukho namnye kubo wayiqaphelayo yona ukuba iphaya onokuyibona yona ke iyo ngobo busuku kukho umntu othile ohleli kanye phaya onokuzisa uThixo embonakalweni xa omnye engasayikwazi kwanto malunga naye ukuqaphela uThixo kwaye uYesu xa waye elapha emhlabeni kwaye enze ngokupheleleyo umqondiso ethe iBhayibhile yena uya kuwenza kodwa zange bawuqonde ngokuba wawungekho ngokwezithethe zabo ukwenzela esasigaba wayengafanele ukuza aze enze oko uMoses wakwenzayo wayefanele eze kwaye azalwe yintombi kwaye yena kwaye ngokweDeuteronomy 18:5 wayefanele abe ngumprofeti kwaye ngokuchanekileyo wayenza loo misebenzi nemiqondiso amayuda ayesoloko efuna imiqondiso ayefundisiwe ukungaze axhomekeke kwiintetho zobukrelekrele amayuda azingcono kunoko amagrike afundisa oko kodwa hayi iintetho zobukrelekrele kodwa phezu kwemiqondiso sibonise umqondiso aba bantu omnye wathi rabi okanye fundisi sibonise umqondiso babefuna ukwazi kwaye wayesele ebabonisile umqondiso kwaye babefuna uhlobo olwahlukileyo lomqondiso kodwa wayenokwenza kuphela umqondiso wesasigaba ke wenza njalo namhlanje oku kuthululwa komoya oyingcwele ngumqondiso wokubonakala kwakhe enkqula kwesi sigaba njengoko wathembisayo wafuna umqondiso kwaye wabanika umqondiso wesibhalo kodwa babefuna umqondiso owahlukileyo apho kulapho abantu abaninzi namhlanje baya kubhidakala khona niyazi uchwilo lungenzeka kwaye nje cinga ngodano lwayo mandibuyele emva apho uYesu okanye uYohane wathumela abafundi bakhe ukuya kubona uYesu ukuba waye enguye uMesiya okanye hayi laa yure wenza izinto ezininzi xa wababuyisela emva abafundi ukuyokuxelela uYohane oko bakubonileyo uYesu wathi kwabo babehleli phaya wathi yintoni enaphuma niye kuyibona entlango yintoni enaphuma niye kuyibona xa uYohane wayeshumayela ingaba naphuma ukuya kubona indoda enxityiswe ngezambatho ezimhlophe njalo njalo okanye ezithambileyo izambatho wathi bona bazi umabhodwe okumkani bangcwaba bafileyo baphuze intsana batshatise abatsha nanjalo njalo okuya abakwazi ukuphathwa kwekrele elintlangothi mbini. Wathi intone enaphumanile kuyibona ngoko ingcongolo edlikidlwana nguphi umoya umntu othile iqela lithile liyakumnika engaphezulwana imadlana kwaye uyakuya ngaphaya kulona endaweni yokuya ngokobizo lwenkosi hayi uyohane umntu othile wayenokumjija amguqule athi siya kukunika okungaphezulu ukuba uya kukuphika oku uze uthabathe oku hayi uyohane wathi naphuma naya phaya niyokubona ntoni ngoko umprofeti wathi yithi kuni ngaphezulu komprofeti kwaye ukuba ningayamkela yena nguye lowo umprofeti wathi bonani ndithumela umthunywa wam phambi kobuso bam yena uya kulungisa indlela kwaye lowo yayingumalaki isithathu apho wayenzayo. Ngenye imini, abafundi bambuza yena, bathi, kutheni ababhali besithi uEliya kufanele afike tanci. Wathi uYesu, selefikile kwaye aniyazanga lona, kwaye baqonda ukuba yayinguYohane uMbhaptizi. Abo banyulwa babapostile, babengenakho ukubona yayingubani. Lowo yayingu-Eliya. Ngoku jonga, uyazi ukuza kwenkosi kuza kuba kukuza ukuyimfihlo. Wathi, kuya kube kukho ababini ebhedini, kwaye yakuthatha abemnye ndize ndishiye omnye. Apho kulapho ubusuku bukhoyo, ababini entsimini, yakuthatha abemnye ndize ndishiye omnye. Uyazi, kukho abantu abaninzi abanyamalalayo yonke imihla, basuke ebusweni bomhlaba, ekungekho nabani wokunika ingxelo. Ngenye yezimini inokwenzeka ukuba abantu bathi kuhle kuthetha ukuba intshutshiso into ikuthi ngoku ndicinge ukuba ibandla kufanele limkile ngaphambi kwentshutshiso. Abaqiqi kwaye bengaqondi ukuba uchwilo lunokwenzeka kwaye abayikwazi nanto malunga nalo kukumka ngemfihlo kwebandla. Kwaye cingani abantu baya kuqhubeka beshumayela. Besithi bayakholwa bayasindiswa kwaye besongeza ebandleni kwaye besakha amabandla kwaye beqhubekeka njengohlobo abenza ngalo kwimihla kaNowa nanjalo njalo kwaye bengazi kwaye uchwilo lugqithile sele yenzekile kwaye aniyazanga. Kukho amakhulu abantu abanyamalalayo emhlabeni kwaye abantu abazinto malunga nendawo abaye kuyo abanakunika ngxelo ngayo. Umntu othile wayesiya endaweni ithile abazange beve kubo kwakhona kwaye oko kungaba lugxilo. Ndiyanixelela sihlobo ngokuba nje singamalungu ebandla okanye into ethile efanaleyo oko akuthethi nto ingako kuyo. Kungcono ugaxele esasikrwele, kungcono uthabathe elalizwi likaThixo lonke uze ubambelele kulo kwaye ukuyeke oku kuzenzisa kweHollywood khona apha kungene kanye ebandleni kwaye lihlazo. Kodwa iHollywood iyakhazimla nje ukwenza ukukhanya kugqamileyo kwaye ibandla namhlanje lizama ukuthelekisa neHollywood. UKristu akekho seHollywood, uKristu ukumntu ngamnye. IHollywood iyaqhakaza okanye iHollywood iyakhanya ngeli xa ivangeli iqhakaza ngentobeko. UThixo akakho kwezi zintle zinomtsalane indawo kunye nayo yonke le nto esiyibonayo. Uza ngentobeko kwimo yobulali nobubele agqithe ngqo kwaye ukuba uqhelene nelizwi uyakulibona lona. Lowo unemehlo zokuva makayive intetho ayitshoyo umoya kuwo amabandla. Yabona ngoku namhlanje, nto leyo eyakhonjwayo, wazazisa yena kakuhle kumakholwa ngalamhla, wona ayekhangele yona. Jonga kuPetros noAndrea, jonga kuNathaniel, akukho mbuzo engqondweni yakhe. Jonga kumfazi equleni, akungekho mbuzo kuyo. Kodwa aba bafarisi kwiintsuku ezimbalwa apho isiqwendana sethu sikuso ngobusuku bambona yena ekwenza oko baze emva koko bambiza yena Belezabhule umtyholi. Imisebenzi yayenziwe kwakufuneka bephendule irhamente yabo ke kuphela kwento babenokuyenza yayikuyibiza umoya ongcolileyo. Belezabhule yayingumtyholi njengomvumisi okanye into ethile kwaye nabani uyayazi ukuba umvumisi ngokamtyholi kwaye babethelekisa apho waye eli lizwi elathi lazi iimfihlelo zentliziyo kwaye kwaye libonakalisa ukuba waye engulaa umprofeti owaye yakuvuselwa thina kulo mhla umprofeti mhlanguli. Kwaye xa wakwenzayo okuya ibandla ngalamhla lamchaza ukuba nguBelezabhule. Uyabona babekuko wathi nizimfama nikhokhela imfama abasayi kungena kwaye bengayi kubavumela abaphansi kwabo bangene. Into esifuna ukuyenza namhlanje kukufumana inyaniso. Kufanele sazi inyaniso. Ingaba usekwa nguye, ingaba ulapha ukuzalisekisa oko akuthembisileyo ukukuzalisekisa. Phengululani izibhalo. Nize nifumanise oko afanele akwenze namhlanje. Eso, sisizathu sokuba uJohn Wesley, okanye uMartin Luther, akabanga nakuqhubekeka nomyalezo kaWesley, bawenza ihlelo. Oko, kukangako ababenokukuhamba. Ecaleni kweza uLuther, ephuma kwibandla iKatolika, kwaye bona, waye engo ngalandeliyo kubo, kodwa enomyalezo ogwetyelwe. Kuba yayililizwi likaThixo isithembiso emva koko bona emva kokufa kwakhe benza umbutho kaLuther. Emva koko kwenzeka ntoni? Kwafuneka bayange kwakhona kwaye ngokwesibhalo kufanele kubekho esinye isigaba sebandla sivuke kwaye xa sakwenzayo ibandla lesigaba sePhiladelphia lavuka uJohn Wesley. Kwaye yintoni eyenzekayo yaqhubeka isiza ngasentshona lonke ixesha. Kwaye xa yenzekayo kwabakho isigaba sebandla kwaye uJohn Wesley wavuka kodwa uLuther akabanga nakho ukuyamkela ukuba babesele bezenze umbutho kugwetyelwe. Wayengenakho ukwamkela ungcwaliso. Ngoko xa amawisile azenza umbutho ngendlela enza ngayo kwaye amasebe amancinci aphuma nto leyo yenzayo ecaleni kweza umyalezo wePentecost wobuyiselo lwezipho. Akukho namnye kubo wabona kushukuma. Babesele bezenze umbutho. Ngoko indawo elusizi yayo amaPentecost azenze umbutho. Khangela kumhla esiphila kuwo. Yintoni ethenjiselwe lo mhla? Kuphi apho sikhoyo? Sinyukele phezulu. Intsika yomlilo ihambile. Kwaye abantwana bakaIsrayeli bahambe kunye nentsika yomlilo okanye babuyela emva eYiputa. Kufuneka sihambe kunye nelizwi kwaye namhlanje siba ngamavila. Ibandla liba bubuhlabathi kakhulu kwaye ukungakhathali kakhulu kwaye iingqondo zabo ziphixene kakhulu ngumabonwa kude kunye nosithanda usuzi kunye nezinye zezi zinto zindala. Size sihlale ekhaya oko kubonisa apho zikhoyo iintliziyo zabantu kwaye unokubaxelela ezi zinto azilunganga kwaye bacinga uphambene. Yintoni? Abathandi beziyolo ngaphezu kokuthanda uThixo. Yabona? Oh, ulonwabo olukhulu endilwaziyo kukuthandaza de ndiqaphele ukuba ndisebukhoneni bukaThixo kwaye ndikuqaphele oko. Ndicinga ukuba oko kufanele kube ngumncili webandla kubukho bomoya oyingcwele. Ukubona uThixo owenza isithembiso emile phakathi kwethu sive ubukhona bakhe kwaye sibona ilizwi lakhe kwaye silibona lingqinelo ifanele inike ukholo ukwenza iziqhalo zihambe imfama zibone izithulu zive isimumu sithethe. Ndiye ndema eMzantsi Afrika apho bendinamakhulu amabini amawaka abantu kwibala lomdyarho laseDurban kwaye xa babona ngaxesha linye okuya kusenzeka ngolwa hlobo emva kokuyicacisa kubo nje uhlobo olupholileyo kancinci kwaye babona into enye isenzeka okuya kutyhiliweyo kwaye amashumi amabini anesihlanu amawaka abantu baphiliswa ngesiquphe ngaxeshanye. Bathatha imithwalo yeven ezisixhenxe izigadla ubude nje ukusuka apha ezinesithandathu kunye nezinesibhozo samavili ngolwahlobo baza bazipakisha zigcwele ezindala intonga zokuhamba nezinto abahedeni ababengazi nkqu sesiphi isandla sasekunene nesasekhohlo. Kwaye usuku olulandelayo umnu Sidney Smith usodolophu waseDurban wandibiza waze wathi, "Yiya efestileni yakho ngaphandle ngakulwandlekazi laseIndia uya kubona into ongazange uyibone." Kwaye lawo yayilukhapho lwamapolisa esihla kunye nesixhenxe yemithwalo yezo zinkulu iiveni kunye namakhulu abantu elandela ngasemva usuku ngaphambili babe kumakhulu noomandlalo neziphatho ababenazo becula kholwa kuphela zonke izinto zinokwenzeka. Iveke ngaphambili phaya babesemfazweni kunye nabanye imfazwe yabemi bendawo kwaye nakho bephaya behambo ingalo engalweni isandla esandleni. Kutheni? Baqaphela uThixo wezulu wayebonakele phambi kwabo kwimoya yelizwi lakhe. Kwaye, thina bongqondo-ngqondo bamaMelika sihleli. Baya kuvuka ngomhla womgwebo basigwebe sisizukulwana ngoko sikubonileyo. Indikhumbuza ngomfazi eLouisville, Kentucky, ungekudala wayenosana ejikeleza kwivenkile yeshumi lesenti kwaye wayesenza izinto ezincinci ezama ukulenza liqwalasele kwaye usana oluncinci lwaqhubeka lujonge phambili. Kwaze ekugqibeleni wachola intsinjana nantoni enokuthi itsale umdla womfo omncinci malunga nolwadidi. Kwaye washukumisa intsini waze umfo omncinci nje wajonga kanye phambili waze waqalisa ukukhala kwaye wawa baze abanye babantu beza kumnceda. Wathi, "Oh, hayi, ayinakuba njalo, ayinakuba njalo." Wathi, "Ntoni ingxaki?" Wathi, "Ugqirha wathi usana lwalungcono." Wathi, "Yintoni ingxaki kunye nosana nenekazi?" Wathi, "Kuhle, lithabathe isiqalekiso malunga neenyanga ezintandathu ezidlulileyo sokuba nje liyahlala lize lijonge. Akukhathaliseki nokuba yintoni efanele itsale umdla welasana, ayisokuze itsale mdla walo. Kwaye liyahlala nje lijame." Ugqirha undixelele wacinga lalingcono kwaye ndilizise ezantsi apha ukuchola isixhobo esincinci esifanele sitsale laa mntwana kwaye ayiyenzi usahlala ajame. Leyo yindlela ibandla lingena kuyo. UThixo udlikidle sonke isithembiso eBhayibhileni phambi kwabo futhi siyahlala nje sijame sikhangele. Intoni? Ndibonise umqondiso. Uya kundibonisa kwaye iyaqhubeka lonke ixesha kanye ukusingqonga ukuzisa ubukhona bukaThixo. Kufanele isikhanyise xa uThixo enze isithembiso uma ecaleni lesasithembiso. Ewe mhlakazi, emva kokuba uYesu ebonakalise umqondiso wakhe wobuMesiya wokuba waye engulaa Mesiya kodwa kubuso bako konke okuya sibonise umqondiso. Yabona, babengaqapheli, babejonge ngqo ngaphambi kwabo. Yayingekho kubo ukukholwa. Wena njengoko umama wam omdala wasemazantsi wayeqhele ukuthi akunakufumana gazi kwithenipu kuba alikho phaya. Babengamqaphelanga futhi bemfameke kakhulu ziimvumonkolo zabo nanjalo njalo ababe nazo ngalaa mini. Abazange bazazi izibhalo zesithembiso ngokuba iimvumonkolo zayigquma. Iimvumonkolo zabo nezithethe zalamhla zazisigqumile isithembiso sesibhalo. Ukuba babefundisiwe ngokwesibhalo okokuba oku ya kwakufanele kube ngumqondiso olandela uMesiya, bangaphi abakukholelwayo ukuba uza ngomqondiso wakhe onguwo ngokuqinisekileyo wakwenza? Weza ngokwesithembiso kodwa babefundiswe imvumonkolo. Sikholelwa koku kwaye sikholelwa kokuya. Bonke kubo bakholelwa uThixo. Bonke kubo namhlanje thina maMelika ingakumbi sicinga ukuba siza kuxoleleka ngokuba sakha iicawe ezinkulu kwaye sinabelusi abalungileyo kunye nezinto. Khumbulani ukuba yayinjalo uThixo akalulungisa ukuba asithathele ngaphakathi ngolwahlobo kuba uKhayini noAbheli abanquli ababini bokuqala ngaphandle kweEdeni bakha isibingelelo kwinkosi. Bobabini benze idini, bobabini banikela ngezipho, bobabini bathandaza kodwa omnye wayelungile kwaye omnye engalunganga. Qwalasela, kufuneka sibe nenyaniso kwaye inyaniso lilizwi likaThixo okokoko. Ngoku yinto enye namhlanje abantu bamfemekiseka kakhulu bathi ndithi ungumKristu, oh ndingowento ethile ethile. Yabona, oko akunanto yakwenza nayo, andinanto ichasene noko kodwa oko asiyonto endizama ukunixelela yona. Yiba ngowayo nayiphi icawe ufuna ukuba ngowayo, udidi lophawu lwakho alwenzi namnye umahluko. Ndandixelela umalusi ngale ntsasa phezulu eColorado, ndandiqhele ukukhwela iziqhokeleni nanjalo njalo kwaye ndandiqhele ukuhlala phaya umlenze wam unqamleze isali ngolwahlobo kwaye iTroublesome River Hereford Association idlisa iTroublesome River Valley. Ngoko ufika phaya kumphezulu wentlambo ufumana ukwahlukana ukuya empuma nasentshona. Zonke iinkomo ukusuka apha phezulu kwi-association zidla ukwahlukana kwasentshona kwaye iqela endandikunye nalo zidla kukwahlukana kwasempuma. Ngoko babe necingo lokwahlula phaya ukugcina iinkomo kude kwindawo esecaleni kwaye phezulu ezintabeni kwihlobo kwaye besiya kuzikhokelela iinkomo ezine okanye ezintlanu iindidi zamaphawu ahlukileyo isibhozo okanye ishumi lweendidi zamaphawu ahlukileyo emlanjeni siziqokelele iinkomo zethu entlakohlaza sizinyusele phaya kwaye ndandiqhele ukuhlala phaya umlenze wam unqamle iphondo lesali emveni kokuba sizifumene zonke iinkomo zonke zaziphawulwe ngeendidi ngayo yonke into ziqalisa emva edlelweni kwaye usomahlathi emile phaya wayezibala zona njengoko zingena kwaye ndaqaphela kwakukho zonke iintlobo zeendidi zamaphawu umnu Grimes waye nentsimbi yedayimani kwaye nje entla kwethu ene-turkey track sasinesidala isixhaso esimilenze mithathu kwaye kwakukho iindidi ezahlukileyo zangena phaya kodwa usomahlathi zange aqaphele udidi lophawu waqaphela isaziso segazi endlebeni kwakungekho nto enokungena phaya kwela dlelo ukugcina ukuzaliswa ngonxibelelwano lwenze iinkomo zabo zibe luhlobo olululo akukho nto inokungena phaya kuphela yeyengenene iHereford kwafuneka yaziswe endlebeni ngophawu lwegazi leyo yindlela eya kuba njalo emgwebeni akazukundibuza ukuba ndandinguumwisile mbhaptizi mrhabe into eluyiyo udidi lophawu endinalo aluyi kuthetha nto kuye asiyonto kuphela ozelwe kwakhona ozelwe ngegazi umkristu wegazi likayesu kristu oko kuya kungena akukho nto ingaphantsi eya kungena ngoku sifuna ukukhumbula khumbula okuya ngoku xa engaqatshelwa amandla akhe asoloko engatyhilwa xa yena engaqatshelwa akukhathaliseki ukangakanani uThixo omileyo ekhona kufuneka uyikholelwe yiloo nto yonke njengomfazi nethombe legazi bonke abo bantu begqitha kwaye bonke bemile besithi nanko ehamba urabi lowa ngumfo obanga ukuba ngumprofeti lona ngumbaxa nako konke okunjeya kodwa kwenzeka ntoni lo mfazi mncinci wayenethombe legazi kwaye wayevile malunga nayo kwaye xa wehlayo phaya ungakhathaliseki nokuba nabani uthini waqaphela waye engubani waze wathi ukuba nje ndingachukumisa ingubo yakhe yabona kwaye xa olwakholo lwenene uthixo luba yinto evumayo kuye yintoni eliyikhuphayo lakhupha amandla akhe okumphilisa amchukumisa yena ngeyona ndlela waguquka waze wamxelela yintoni eyayingalunganga ngaye wathi ukholo lwakho lukusindisile yintoni eyenzayo ukholo abanye bemile phaya babenokuba babegula kakhulu kunaye kodwa uyabona waqaphela ubukhona bakhe wayazi ukuba eliya yayilithuba lakhe ukuba nje sinokwenza oko ngobo busuku bantu ukuba sinokuqonda ukuba yena uyabonakala kuthi kule mihlangano ukwenzela injongo enye eyokuba ukukhulula iminqweno yethu esinayo kuye ize kuthi kodwa kufuneka siqaphele ubukhona bakhe kwaye ngoku indlela oqaphela ngayo ubukhona bakhe kuxa isithembiso selizwi lesi sigaba lisenziwa sibonakale hayi isithembiso selizwi lesigaba sikaMoses okanye nasiphi sezinye izigaba isithembiso lizwi sesi sigaba ngoko siyafumanisa waqhubeka kwaye uyayiro umfo omncinci phezulu phaya kunye nentombi efileyo yona yena wakholela oko akutshiloyo yayiyinyaniso ngoku khumbulani wayengumbingeleli kwaye wayengavumelekanga kuba yayixeliwe ngqongqo nabani othi azibandakanye naye uyakukhutshwa esikhungwini kuhle nokuba wayekhutshiwe okanye wayengakhutshwanga waye enelisekile ukuba uThixo wayekhona kuKristu kwaye oko yayililizwi kwaye oko kwenza ntoni kwakhuphela kuye amandla ovuko awaye ekuye amen abuyisela intombi eyayifile kwaye ilele ukuba waqaphela ukuba uThixo waye ekuKristu kwaye ubukhona bakhe babusendlwini yakhe kodwa kwisixeko apho yena wayekhuliselwe khona la mandla manye ayekuye kwisixeko apho yena wayekhuliselwe khona kodwa abazange bamqaphele ubukhona bakhe ubo zange bathetha kwanto mhlawumbi umbaxo othile ziphi ezi zinto wandixela ukuba wena wenza oku noku mandikubone ukwenza apha anivanga na oko ukuba phaya nina gquba lamapentekoste kunye nani bantu ukuba nikholelwa kwimpiliso engcwele nanku sibani bani khona ngapha mandikubone umphilisa. Lo, ngomdala okwamnye umtyholi. Kwalomnye wathi, ukuba ungunyana kaThixo, yalela lamatye abezi zonke. Umtyholi omdala okwamnye, xa wenza amehlo akhe agqunywe, bambetha entloko ngentonga, baze bathi, ngoku bagqithisa intonga omnye komnye, baze bathi, sixelele ngubani okubethileyo wena, waye siya kukholelwa kuwe ukuba ungumprofeti. Kazange, akahlekisi namnye umntu. Ehe, okwamnye xa wayesemnqamlezweni wathi ukuba ungunyana kaThixo yehla emnqamlezweni ubonakalise ukuba ungunyana kaThixo wayenako ukuyenza loo nto. Bamnika yena intlonipho enkulu awakhe wanayo phaya kodwa babengayazi bathi ubasindisile abanye yena siqu akanako ukuzisindisa. Ukuba wayenokuzisindisa isiqu sakhe wayengenakuba nakho ukusindisa abanye. Wanikela ngesiqu sakhe ukuze abe nakho ukusindisa abanye. Yabona, babengabuqapheli ubukhona bukaThixo. Yiloo nto yonke. Ngoku, ikhupha amandla okuphilisa. Kunye nantoni, iya kukhulula amandla okuvula amehlo wokuqaphela yena. Okanye, amfamekise amehlo akho ukuze ungaze umqaphele yena. Kwa into evula amehlo omnye, ivala amehlo ongakholwayo. Kodwa isixeko babengenantembelo kuye. Kwindlu yomfarisi wammemela yena ezantsi kwaSimoni umfarisi kwaye wayenze isidlo sangokuhlwa esikhulu kwaye abafarisi wayefuna ukubonakalisa kubo wayenge ngomprofeti. Ke wayesemva phaya esoja efake ezakhe iiglasi nezibuku nezinto zakhe zokusela kunye nazo zonke ezintle iziqholo endlini kwaye uyise wayengenile egqithile kumhlambi zinyawo kwaye wayehleli phantsi apho kwaye emdaka ukunuka kwendlela kuye apho izilwanyana besisecaleni kwendlela kunye neenkobo zakhe naso isizathu babehlamba iinyawo ngaloo mihla. Kwaye uyabona into yokuqala xa umenyiwe kwindlu phaya ePalestina xa benxibe ezo mbadada into yokuqala abayenzayo yayikukuhlamba iinyawo baze emva koko bakunike into ethile ukuze uhambe kwiikhaphethi zabo ezinkulu iiragi zasePhaziya kunye nezinto zazintle. Into elandelayo abayenzayo baze emva koko bakunike ioli ethile esandleni sakho iphuma kwiapile elincinci elifumaneka entabeni loo maapile omfiyo. Emva kokuba umfiyo uphelile ushiya iapile kunye neziqholo ezimnandi kwaye bona bayixhuhla ebusweni babo kwaye laa mitha ingqalayo yelanga lasePalestina imbi kakhulu kwaye uyabona oko kwenza ivumbi ukuze emva koko xa ukwenza ngoko umsindleki uyeza emnyango aze abange entanyeni abenze bazive bemkelekile. Kwenze kanjani ukuba abo bahlamba iinyawo bayeke uYesu agqithe ngaphandleni kokumhlamba iinyawo zakhe okanye bamnike ioli ukuba azithambise okanye bamange bamamkele yena. Kodwa phaya kwakukho umthengisi ngomzimba omncinci phandle esitratweni. Bonke abenkolo phaya ngoku iqela lonke zange limqaphele yena kwaye umfazi omncinci odume kakubi wajonga ngaphakathi mhlawumbi isango kwaye wambona yena ehleli nje ngentyatyambo yodonga. Leyo yindlela ayiyo namhlanje phakathi kwegquba labenkolo ngokunjalo. Intyatyambo yodonga engamtyelekanga, engafuni, engcolile, emdala, umqengqeleki ongcwele bayibiza yona. Hlobo oluthile lomntu ongeyiyo ingqondo yabo, umvumisi, umfundingqondo, okanye uhlobo oluthile legama elingcolileyo. Kwaye uYesu ndiyakufika kuyo kwimizuzu embalwa wathi, thetha igama elichaseni nonyana womntu, iyakuxoleleka kuwe. Kodwa xa umoya oyingcwele ufikile ukwenza into ekwanye, igama elinye alisokuze lixoleleke kuwe. Yabona? Kodwa phaya la mfazi mncinci wabona ukuba yena udinga inkonzo kwaye wangxama ukukhawuleza kwenene wahamba waya kufumana ibhokisi lelabhaskile lizele yioli mhlawumbi wayeyithenge ngemali esuka ekuthengiseni kwakhe ngomzimba. Kodwa yayiyintoni? Wayenokucinga ungumprofeti. Kodwa ndikhumbula omnye umfazi kwingxuba kaxaka yam olunye uhlobo njengeyam wayenethuba kwaye wamqaphela waza waxolela phezulu phaya equleni lasesikare phezolo sithethe ngayo kwaye ukuba nje ndingafika kuye ndiyamazi ngubani yena ndiyakumenzela inkonzo yena. Ukuba bonke babo andikhathali intoni abayenzayo ndiyakumenzela inkonzo yena. yakuqaphela ukuba yena ngunyana kaThixo. Wabaleka wangena, wasondela kufutshane kuye kakhulu, kwaye waziva enetyala kakhulu. Leyo yindlela owenene oguqukayo umoni aziva ngayo ebukhoneni bakhe, ukuziva enetyala. Kwaye iinyembezi zaqalisa ukuwa, kwaye wayezama ukuzifihla zona, zawela ezinyaweni zakhe. Wayeza kumthambisa, kodwa iinyembezi zasisiwela ezinyaweni zakhe, kwaye waqalisa ukuzisula zona. Kwaye waye elila, kwaye wayezisula zona ngezandla zakhe, kwaye iinyawo zakhe zazidyobheka bubumdaka obabukuzo, kwaye ukuba ufuna ukuyikholelwa ngene, kunye nevumba lezilwanyana lisuka endleleni, wonke umntu ehamba indlela enye, kwaye nalo lalilapho ivumba kuye ehleli phaya, kwaye iinyembezi zakhe zazisiwela ezinyaweni zakhe, kwaye wayezama ukusula zona. Kwaye wayengenatawuli. Yintoni ubuhle bomfazi nozuku? Ziinwele zakhe. Eso sisizathu abaninzi benu bafazi namhlanje bezicheba zonke. Oko akulunganga. Yena wathabatha iinwele zakhe, waza waqalisa ukuhlamba iinyawo zakhe, waza wazisula zona. Iinwele zakhe ezintle, ezintle, esusa ivumba kuye phezu kwesiqu sakhe, ethwala ingcikivo yakhe. Oh, bethu, oko kuxa uqaphela ngubani osebukhoneni bakho. Yabona, oodade bethu koophantsi kufanele beme ngeentloko zabo ukufumana inwele ezaneleyo zokwenza okuya. Ke phaya wahlamba iinyawo zakhe, waza wazisula zona ngeenwele zakhe ezintloko yakhe, kwaye wanga iinyawo zakhe. Kwaye laa Simoni mdala emile emva phaya wathi, oh, ndingafane nje ndibone ukudubula. Zange waqaphela wayengubani. Wathi, ndikuxelele, akakhange abe ngumprofeti. Ukuba abe ngumprofeti, ebeya kuqaphela hlobo luni lomfazi olusecaleni kwakhe. UYesu zange ashukume nonyawo, wambukela nje, kwaye wayesoyika. Kwaze emva kokuba egqibile, yena esenza inkonzo kuye, wajonga ngaphaya. Wathi, Simon, nento endifuna ukuyitsho kuwe, undimemele apha, undizise apha. Ngamanye amagama iyelenqe, ufune ukundihlaza, ufune ukubonakalisa ukuba andikuko oko ndikuko. Kwaye wena xa wandizisa apha bekufanele wenze iinyawo zam zihlanjwe, kodwa akuzange. Ufanele undinike ioli yokuthambisa intloko yam, kodwa akuyenzanga. Akuzange wandanga ukundamkela. Kwaye lo mfazi kusukela oko ndilapha uhlambe iinyawo zam ngeenyembezi zakhe, waza wazisula ngeenwele zakhe, kwaye oko esanga iinyawo zam kusukela ndilapha, ndinento ngokuchasene nawe, Simon. Emva koko waguqukela kuye, ndingafane nje ndicinge ukumbona emile phaya, kwaye amehlo akhe amakhulu amahle etyobhekile, kunye nobuso bakhe, kwaye nalapho ebenamafutha kunye nothuli lwendlela ebusweni bakhe. Kwaye wacinga, ngoku ingaba ndenze into engalunganga, ingaba ndenze ngokungalunganga. Wathi, kwaye ndithi kuye, ezakhe izono ezininzi zonke zixolele. Hamba unoxolo. Yayiyintoni? Waqaphela. Waqaphela ithuba lakhe. Yabona, wayenza, wamenzela yena inkonzo. AbaFarisi abayenzanga. Walibona, kwaye waqaphela ubukhona bakhe. Kwaye kwenza ntoni? Wahlamba. Yintoni obabukhululayo kuye? Uxolele. Bakhululela kuye uxolelo lwezono zakhe. Yintoni enye obakwenzayo kananjalo? Bakhulula kananjalo amandla kaThixo ukubonisa kwabo abangakholwayo ukuba waye engumprofeti, wayemazi yayingubani. Kananjalo bakhulula uvuyo namandla nobomi obungunaphakade. Bakhulula oko. Kodwa lowo wabangela ezinkulu ezinde izikhonkwane zigqojozwe kwezo nyawo zintle, akazange aqaphele ubukhona bukaThixo kuye. Wayefuna ngokunjalo yena amenzele elingenaxabiso iqhinga, into yokonwabisa. Yiloo nto ihlabathi eliyifunayo namhlanje, imfumba yokonwabisa. Alifuni vangeli, bafuna ukonwatyiswa. Kwaye wathi uPilato, ndingathanda ukunqenela ummangaliso kuye, okanye into ethile enjengaleya. Msiseni yena apha kanye ebukhoneni bukaThixo. Waza wabala bona ngokuba intoni, kuba wathakazelela imbono yesininzi ngaphezu kukuthakazelela ukuba nethuba lokuba sebukhoneni bukaThixo. Kwenze kantoni, umfazi waxolelwa waze wanikwa ubomi obungunaphakade, kodwa yena walahlekelwa ingqondo yakhe waphambana waze wazibulala ngokuzintywilisela phezulu eSwitzerland. Ngoku, khathala ethabatheke kangako luluvo oludumileyo lwalamhla lokuba wayengubheleza bhule wayezenza njengokholwayo kwakungekho nto yenene kuye. Yena yintoni awayenzayo? Wanikezela, wanikezela ngethuba lakhe ebukhoneni bukaThixo ngewayexolelwe. Wathi, ndinamandla okubethelela wena emnqamlezweni, ndinamandla okukukhulula wena. Wathi, akunamandla aphandleni avela kuba wam. Kwakufanele wazile ukuba wayesazile isibhalo kunye naye ekubeni engumJuda. Kwakufanele ukwazile okuya, kodwa uyabona izithethe zamenza wafundela ezantsi. Leyo yindlela ekuyiyo namhlanje. Ukuba nje wayefundiswe kakuhle ukuba indoda yayinokukholelwa oko izibhalo zikutshiloyo, kodwa isithethe sayo samkhupha kuye. Into enye ekuyiyo namhlanje, abantu bayakuthatha ivangeli yenene apho umoya oyingcwele ungena khona namandla nozuko lukaThixo lukhulula aboni ezonweni kwaye ebenza bakhululeke kwaye ababhaptize kumoya oyingcwele kwaye aphilisa abagulayo kwaye abonisa imiqondiso nezimanga kwaye abantu bayakumka bathi, aha, ngoku uyazi intoni ibandla lam elikholelwayo, obo bubuvuvu. Yabona, uyanikezela, uthengisa ngobuzibulo bakho, omnye uEsawu. Abaninzi bafumana ithuba elikwalinye namhlanje lokuma ebukhoneni bakhe njengoko benzayo ngoko, kwaye futhi ngenxa yoluvo oludumileyo bayalala lona ukuma ebukhoneni bukaThixo. Ndiyamangala sihlobo ngobu busuku ukuba thina abantu esingamaKristu ebukhoneni bakhe kwaye sigula ukuba asilali ithuba lokuphiliswa ngokukholelwa nje kuye. Thina esibanga ukukholelwa kuye asiqapheli ngokwenene ubukhona bakhe oko athembise ukukwenza namhlanje. Engqinelwe sisithembiso somhla, uYesu wayesohlwaya esasizukulwana ngokungakholelwa kumqondiso wakhe wobuMesiya. Siyayibona yona apho, wayebohlwaya bona bembiza yena uBhelezabhule. Babefuna yena enze umqondiso kaMoses, mhlawumbi avule ulwandle olubomvu. Babefuna yena enze umqondiso kaDavide, athabathe itrone norhulumente. Kodwa akukho sibhalo esithe yena uyakwenza oko. Wayefanele abe ngumprofeti, uyeza ukumkama. Wayefanele abe ngumprofeti ngoko kwaye wenza umqondiso awayethe uThixo uyakuwenza kulo mihla, kwaye babesafuna yena enze umqondiso othile owawubakholisa bona. Ndiyabona, kwaye ndiyamangala nje ukuba asikhangeli phambili kakhulu ngaphambili into ethile ephakathi kwethu ukumangala ukuba akungebi yinto ekwani ukuba singagqitha ithuba lethu. Kumbulani, njengemifuziselo emidala, imifuziselo ayisokuze yaphuke. Umqondiso wokugqibela ngokukaYesu, wathi, njengokuba kwakunjalo ngemihla yaseSodoma, kuya kuba njalo ngemihla xa unyana womntu, hayi unyana kaThixo ngoku, xa unyana womntu etyilwa. Khangela khona pha ihleli khona namhlanje, mhlobo. Ndinganixelela izinto apha ezingalunganga ukuba ndinixelele, kodwa iya kunothusa. Ndifuna ukunibuza umbuzo omncinci ngeli xa sisima ngaphambi kokuba siqhubekeke nale nkonzo nje imizuzu embalwa. Ndiyamangala ukuba ndinganibuza na oku. Nabani na uyazi ukuba ihlabathi ngokuma yonke into ihleli ngolungelelwano ukwenzela ukuza kwakhe? Unyikima umhlaba kwiindawo ezahlukeneyo, inyanga ikhupha igazi elibomvu okanye ebomvu, intaba mlilo ndaweni yonke iyaqhuma njengoko wathi uYesu, qaphela laa mqondiso kulaa mihla yokugqibela. Ulwandle lugquma, iintliziyo zabantu zisilela kukoyika kunye namaxesha ayindidi, uqinzelelo phakathi kwezizwe. Khangela kugqwetheko lusenzeka namhlanje, khangela kulo namhlanje. Amashumi amane epesenti ukwanda eCalifornia abathandana besini esinye, umtsalane ongowendalo sele ulahlekile. Khangela kunamhlanje indlela abantu abaya kuhlala ekhaya abazibiza amaKristu baze baphulaphule kwezinjalo izimilo njengoBert Boone, Elvis Presley, Annie Ford kunye nabo abacula amacula enkonzo ngecawe, kwaye bajonge kwezo zinto, bajonga kubo bencamisa abo bafazi kunye nezinto phandle phaya, ngelixa akukho ndoda ifanele incamise umfazi de ibe imtshatile, lowo ngamadlala endoda nomfazi exubana. mayibe naphi na apho inokuba khona. Ayilunganga, ifana nesenzo sesondo. Xa amadlala endoda nomfazi echukumisana, sisenzo sesondo, kwaye yenzelwe indoda, incamisa indoda emlonyeni, iya kuyenza ihlanze, okanye umfazi, umfazi. Kutheni kwahlukileyo? Isisenzo sesondo, ngokufanayo, injalo loo nto, umfuziselo kaKristu encamisa umtshakazi wakhe. Yabona, kufanele ungaze uyenze loo nto. Kodwa, jonga kuko namhlanje, yonke le midlalo bhanyabhanya nezinto, kunye nenkulu intlaninge yokuncamisa nokugonana, kwaye ngenene kuphantse kube lukrexezo lwasesidlangalaleni ndaweni yonke, kwaye abantu bamfameke kakhulu abayiboni. Injalo yonke into ikwimeko yaseSodom amaSodomi yonke indawo njengoko iBhayibhile yatshoyo ezininzi kakhulu izinto khangela kule mihla oko wathi uyakwenzeka khangela kwizithembiso awazenzayo eziyakwenzeka ngale mihla uzemva koko uzihlole ngoko kwenzekayo uze ubone apho sikhoyo ngoko uyabona nokuba yena useselizwini lakhe okanye hayi. Babefuna ukubona umqondiso kaMoses, umqondiso kaDavide. Oko kwakungekho kwesigaba sabo. Kwakuthenjiselwe isigaba sikaMoses kunye nezo zigaba. Isithembiso sesi sigaba kufanele senzeke. Ubabonisile sona bona ngokucacileyo yena ngesibhalo. Waze wabamemela ukuba baphengulule isibhalo ukuze babone noluphi usuku ababephila kulo. Wenza nto ekwanye kanye ngoku. Phengulula isibhalo, nina bakholelwa iBhayibhile, yintoni ekufanele yenzeke kanye apha phambi kokufika kwakhe. Khangela kwihlabathi, kwindawo, ngoku, elo lihlabathi, khangela ebandleni, liphi. Khangela ukuba liphi, liyawa, litikitiki, lawudike, likhuphela ngaphandle ilizwi. Into yonke, iya kwelikhulu ibhunga lamabandla ehlabathi. Lisenza uphawu lwerhamnqa into leyo iBhayibhile ibabaze ukuba ayilunganga kunye nazo zonke ezo zinto kodwa nangona amaProtestanti aqhubela ngqo kuyo ayatyhoboza engasazi isibhalo isithethe sawo. Oh, bayafuna indoda enamandla kwaye baza kuyifumana bayakuqiniseka ukuba bayayifumana waye nayo khangela kodwa uYesu wazazisa yena ngokugqibeleleyo ngqo ukuba wayengubani yena kwaye wabonakalisa kubo ukuba wayengubani yena kwisigaba sakhe kwaye into ekwanye namhlanje ngoko khangela kuyo masithabathe laa ndawo kaLuka 17 njengoko kwakunjalo kwimihla yeSodom khangela ehlabathini khangela ebandleni imeko yaseSodom khangela apho wayekhona uLot xa loo madoda azama nokuzama ukuzama ukutyhoboza emnyango kwezingelosi la madoda. Qwalasela, khangela apha, kwakukho, khangela, uAbraham wayephezulu entabeni, wayengekho uSodom, lowo ngumfuzisela. Kwasoloko kukho amabakala amathathu abantu kwintlanganisela yenkolo, amakholwa okuzenzisa kunye nabangakholwayo. Kwasoloko ingaba bathathu. Kwaye phaya babe phaya, kukho ongakholwayo umSodom, ikholo lokuzenzisa uLothe, kunye noAbraham ibandla elinyuliweyo. Ngoku, bukela abathunywa babo kulamhla. Abathunywa ababini behla baza bashumayela eSodom, abazange benze naminye imimangaliso kuphela nje bababetha ngobumfama. Ukushunyelwa kwelizwi uyakwenza okuya. Kodwa, bukela hloboluni lomangaliso lengelosi eyalwenzayo eyahlala noAbraham. Yayinomqolo wayo ujikelwe ngasemva yaziyaxela uAbraham igama lakhe liguqulwe yambiza Abraham endaweni kaAbraham. Wayengenakho ukuba nosana de igama lakhe liguqulwe noSara ngokunjalo. Yabaxelela ukuba yayingobani amagama abo. Ingelosi yabaxelela oko kwaye yatsho ukuba yayiza kutyelela uSara ngokwexesha lendalo kwaye uSara wahleka malunga noko kwaye xa uSara wahlekayo indoda inomqolo wayo ujikiwe indoda isitya inyama yethole kwaye isela ubisi olusuka enkomeni kwaye isitya isonka indoda uthule empahleni yayo umhambi yayinguThixo ngokwakhe kwaye uAbraham wayiqaphela ukuba yazazi iingcinga ezasisentliziyweni kaSara emva kwayo yathi utheni uSara esithi ngaphakathi kwakhe zingenzeka njani ezi zinto ingaba ikhona into enzima kuThixo yabona kwaye uSara wabaleka waphuma wayiphika yathi ewe kodwa uyenzile ngoku yayinokubuthabatha ubomi bukaSara kanye phaya ngenxa yokuba engakholwa kodwa yabona uyinqalenye kaAbraham. Kwaye ukungakholwa kwethu ekuzibonakaliseni kwakhe okukhulu kule yure siyinqalenye kaKristu. Yena nje yabona sisi yabona okwethu ufanele ayigcine. Ngoku qwalasela, akuzange kubekho xesha kwimbali yesigaba sebandla. Kwaye ndazi omnye umfundi wenene endithetha naye, umbalisi mbali. Akuzange kubekho, ndingabuza nawuphi umfundi weBhayibhile andixelele ngendoda ibenye eyakhe yathunyelwa kwisigaba sebandla kweli bandla kusukela ekubethelelweni kukaKristu ulungiselelo lwehlabathi lonke egama layo laphela ngo-HAM njengo-ABRAHAM kude kube ngulo mhla. Usenki Fini Moody Knox Calvin kodwa naphi na kwabakho uGRAHAM ngaphambili, uBilly Graham omkhulu umvangeli phandle phaya kunye namahlelo aseSodom. Zange kukho owanamhlanje uOral Roberts phandle phaya kunye namaPentecost into ekwayo. Ingaba wazile oko? Kodwa uHAM ngoku uGRAHAM ngoonobumba abathandathu kuphela, kodwa uABRAHAM ngoonobumba abasixhenxe, isithandathu inani lomntu, umbutho womntu, ukwenza komntu, kodwa uABRAHAM ngoonobumba abasixhenxe. Ngokuqaphela kwibandla elinyuliweyo elikhutshelwe ngaphandle, hayi loo mahlelo, kodwa ibandla elinyuliweyo ukuba lime ngaphandle kukufumana umthunywa ngokunjalo kule mihla yokugqibela. Yintoni eyenzekayo ezantsi phaya? Yintoni eyenzekayo phezulu apha? Thelekisa noko uYesu wakutshoyo, zange ngaphambili kwimbali sakhe samini kwaye imiqondiso ekwaminye eyakwenziwa. Aniqondi sihlobo kwaye niqaphele nguThixo ehlile evangelini kubantu bakhe ezenza yena aziwe. Aninakho ukuqaphela iyure esiphila kuyo? Ingaba sizikhuphele nje ecaleni ukuba siqhwabe izandla kancinanana, sidlale ipiano kwaye sicengceleze oku size simkele izwini de sibe simfameke olo hlobo kulo? Ngokuqinisekileyo asinjalo, masiqaphele iyure esiphila kuyo. Petros, uNathan okanye uNathaniel Gxebe kunye nomfazi bayiqaphela, bona bawuqaphela umqondiso wakhe, umqondiso wobuMesiya okukwakunye ngoku nezi zinto ndizitshoyo. Ngoko kwesi sigaba uYesu wathi ngokubukela ubhekiselele emva ngoku ebaxelela ngesigaba uThixo nakwesiphi sigaba xa ethumela umyalezo wakhe owawulilizwi lakhe kwaye walazisa lona kwesa sigaba. Abantu abalikholelwayo yayilixesha elikhulu kubo. Abantu abangazange balikholelwe baya kwingxuba kaxaka, yasoloko injalo njengakwiintsuku zikaYesu into ekwanye. Mbukele emile apha yena ngoku wathi, njengoko kwakunjalo ngemihla kaYona uYona, kuba njengoko uYona wayesesiswini somnenga iintsuku ezintathu kunye nobusuku, iyakuba njalo nakunyana womntu. Wathi, isizukulwana esingendawo nesikrexezayo siya kufuna umqondiso. Ngoku niyayazi oko ndicingayo awayekwenza, wayeprofeta esingendawo nesikrexezayo isizukulwana. Ndiyamangala ukuba nayiphi indoda esekwingqondo yayo elungileyo ingaphika ukuba asiphile kwesingenamandla nesikrexezayo isizukulwana xa abathandana besini esinye ukugqwetheka kwaye isantya soqhawulo-mitshato eMelika siphezulu kunaso sonke esinye isizwe ehlabathini kwaye ihlabathi lonke lingena kwingxuba kaxaka yayo. Isithathu saso sonke isine phantse siqhawule umtshato jikelele, uthatha yonke into jikelele kwishumi leminyaka yomtshato. Yabona, icinge uqhawule umtshato, ukutshata kwakhona nokutshata kwakhona, uqhawule umtshato, utshate kwakhona. Babesitya, besela, betshata abafazi kwaye betshatisa. Khangela kwiyure esiphila kuyo, kunini yakhe yaye ngako ingxuba kaxaka? Esingendawo kunye sirhexezayo isizukulwana siya kufuna umqondiso. Qwalasela, kwaye baya kufumana umqondiso. Intoni esi sizukulwana? Kuba njengoko uYona wayesesiswini somnenga iintsuku nobusuku obuthathu, unyana womntu kufuneka abe sentliziyweni yomhlaba iintsuku nobusuku obuthathu. Ngowuphi umqondiso esasizukulwana esingendawo esikrexezayo esiya kuwamkela umqondiso wovuko. Kwaye namhlanje emva kwamawaka amabini eminyaka sisabona uYesu Kristu emandleni ovuko lwakhe emile phakathi kwethu esenza izinto awathi wazenza ngoko nawathembisa ukuzenza. Esingendawo nesikrekrezayo esizukulwane sifuna umqondiso soloko efuna ndibonise oku kwaye ukuba unokwenza oku kwaye wenze oku baya kuwufumana umqondiso wovuko ukwanguye izolo namhlanje naphakade. Ilizwi libonakalisiwe lihleli phakathi kwethu, indlela ekufanele simbulele ngayo uThixo ngomqondiso wakhe omkhulu. Qwalasela wabhekiselela kwinto ethile engenye phaya wathi, kwaye njengoko ikumkanikazi yasezantsi iya kuma, leyo ikumkanikazi yaseSheba ulaphulisisa ngoku. Ikumkanikazi yasezantsi iya kuma emgwebeni kunye nesi sizukulwana, kwaye iya kusigweba sona kuba yasuka eziphelweni zomhlaba ukuba ive ubulumko bukaSolomon. Kwaye khangela, omkhulu kunoSolomon ulapha. Qwalasela masibhekiselele kokuya imizuzu embalwa. Wayefunda iBhayibhile ekwanye esiyifundayo malunga noYona kwaye wayefunda malunga noSolomon. Ngoku xa isigaba sikaSolomon safikayo, wayenesipho sokuqalula kwaye bonke abantu isizwe sonke sasikholelwa. Wonke umntu waye emxhelomnye entliziyweni nye. Wonke umntu wayeyikholelwa ukuba wonke umntu ngobo busuku ukuba iMelika yonke ingajika nje iye kuThixo kwaye ikholelwe uThixo, sesona siqinisekiso esinaso iya kuba zizo zonke iindawo zokuzikhusela kwiziqhushumbisi kunye nento yonke engenye. Akukho bani owakhohlisa uSolomon, babemoyika ngokuba wayeyindoda enesipho kwaye abantu bamkholelwa yena njalo. Wayethunyelwe esuka kuThixo de bamenza ikumkani yabo. Zonke izizwe zazimoyika yena, hayi ngenxa yamandla abo omkhosi, kodwa ukuba uThixo wayekunye nabo. Kwaye ukuba esi sizwe esibanga ukuba sibe buKristu, ukuba nje kuphela sonke ngokuhlangeneyo singakubambelela kwesi sipho sikhulu esisinikiweyo kule mihla yokugqibela, umoya oyingcwele kaThixo ophezu kwebandla, hayi imvumo nkolo, umoya kaThixo. Akungamandla, akungagunya, kodwa kungomoya wam, utsho uThixo, umoya oyingcwele, uYesu Kristu kwimokamoya phezu kwethu, onguye izolo namhlanje naphakade, esenza eli lizwi liphile oko athe liya kukwenza. Qwalasela ngoku, iindaba zaphuma zaya ehlabathini, babengenamabono akude nonomathotholo kunye nezinto ngezontsuku. Ke yahamba ukusuka kumlebe ukuya kwindlebe. Kwaza emva kwethuba, iinqwelo ezinkulu ezitsalwayo zangena zehla ukunqumla intlango iSahara, nto leyo iluhambo lweenyanga ezintathu ukusuka ePalestina ukuya ezantsi apho ahlala khona. Kwaye ukholo luza ngantoni? Ukuva. Ukuva ilizwi likaThixo, kwaye wayevile malunga nale ntlanganiso inkulu ababenayo phezulu phaya. Kwaye nangaliphi ixesha inqwelo etsalwayo yayisiza ngala ndlela, ebeya kubuza, ingaba udlule ePalestina na? Ewe. Malunga nantoni nokuya? Ingaphaya kwayo yonke into, akuzange ubone olungaka ya ucalulo, kwaye injengoThixo ehleli phaya, uThixo wabo umelwe emntwini obizwa uSolomon. Kuhle, ukholo luza ngokuva. Intliziyo yekumkanikazi encinci yaqalisa ukulambela ukunyuka aye kufumanisa malunga nayo. Yabona, waye emiselwe ubomi. Qwalasela ngoku, into yokuqala yokwenza ngoku, yena ekubeni engumnquli zithixo, kwafanela aye kufumana imvume kumbingeleli wakhe ukuba aye. Ke ndingafane ndicinge ndibona yena esiya ngaphaya kumbingeleli wakhe esithi, bawo ongcwele, ndivile banenkulu imvuselelo phezulu phaya ePalestina, ndingathanda imvume ukuya phezulu ndizibonele ngokwam. Ngoku mntwana wam, ngoku akufuni kuxubaniseka kwethile, emva kwako konke asisebenziselani kulaa mvuselelo. Ke wena akunaku, ndiyabona okuya yimfumba nje yobuvuvu, kuyo akukho nto. Aba bantu babanga banqumla ngolwandlo olubomvu kwaye benze konke oku okuya, akukho nto kuyo. Ukuba bekukho nto enje yayenzekayo, ibiya kuba kanye apha ebandleni lethu sisenabahedeni. Ke siyafumanisa ukuba waqalisa ukulamba wathi, ngoku jonga wathi bandixelele ukuba uThixo wabo phezulu phaya umelwe emntwini kwaye ubulumko bakhe bungaphaya kwento yonke ucalulo lwakhe luyammangalisa ow akukho nto kokuya wathi kodwa mhlawumbi ndikulungile khangela uyikumkanikazi awunakunxulunyaniswa kwigquba labantu olunjeya ukuthi akunakukwenza okuya ela gquba labantu laziwe kwihlabathi lonke njengababaxi benkolo akunakukwenza oko kodwa uyabona xa uThixo eza kusebenza ngentliziyo yomntu akukho nto eza kuyinqanda umyeni umfazi abantwana umalusi nantoni engenye onokuyinqanda xa umntu elambele uThixo ngenene bayaya nakanjani ke walungela ukulungela kulungile ebenokuthi kuhle ndiyakukunika nje ndiyakufuneka ndikusike kubudlelwane bethu kuhle ungakhe nje ukwenze oko ndiyahamba nakanjani ndiza kuzibonela ngokwam malunga noku konke kwaye uyabona wayezise iincwadi ezisongwayo kwaye wayefunde oko uYehova afanele abe kuko malunga nabaprofeti bakhe kunye noko afanele akwenze indlela elizwi likaThixo liya kubonakalisa ngalo indlela eliya kuzazi ngalo ezi zinto xa lalimelwe ligqunywe enyameni yomntu into eliya kuyenza kwaye wayezifundile zonke ezi zinto ke ndiyakumva yena kuhle khangela incwadi yethu itsho oku wathi ewe khangela mna umakhulu kamakhulu wam wema phambi kwa ezo zinye izithixo wema waze wenza imithandazo usuku emva kosuku akuzange kube khona sinye sishukumayo nakundumzela okanye kwanto ingenye kwaye ndidiniwe sesi sidala sifileyo isimo ndifuna kuhamba ndibone ukuba kukho thixo ophilayo kubi kakhulu asinabo abangaphezulu babo kumkanikazi namhlanje ke walungiselela ukuhamba ngoku xa efika kule ndawo apho kufanele ahambe ngoku khumbulani wayenobunzima obukhulu kwakungekho lula njengoko kuya kuba njalo kuwe ngoku qwalasela oko kwafuneka akwenze nantsi enye into endiyifunayo endingafuni ukuyishiya watsho oku ndiya phezulu phaya kwaye ndiza kuthabatha imali ethile ndiza kuthabatha izipho ezithile kwaye ukuba iyinyaniso ndiza kuyixhasa ukuba asiyonyaniso ngoko ndingabuyisa imali yam laa mfazi angafundisa amapentekoste ewe mhlekazi xhasa izinto phaya ezihlekisa kwaye zenze intlekisa ngempiliso engcwele kwaye futhi uze uxhase iinkqubo zikanomathotholo endaweni yelakho ibandla njalo loo nto kwaye ukuhleka nokwenza intlekisa yezona zinto ukholelwa kuzo kodwa wathi ndiyakuyithabatha kwaye ukuba ayilunganga ndingayibuyisa ngoku khumbulani kunye nabo bonke obu butyeli khona phaya ezinkameleni kwaye ngoku khumbulani abakhweli mikrozo baka-ishumayeli babengabakhuthuzi basentlango babephandle phaya enjani ukuba lula into eyayinokuba yiyo kubo ukuwela kulo eli xhoba kwaye kutheni babenokubulala loo mathenwa ambalwa aye kunye naye baze bathabathele laa mali baze bemke kodwa kukho into ethile malunga naye xa uzimisele ngenene kwaye uThixo ezityhila ngokwakhe uzimisele ukumbona uKristu akukho ngozi phambi kwakho akukhathaleli nto ugqirha uthi uza kufa akuyiqwalaseli kwakuyiqwalasela yona xa utyhudisa uyayazi kukho into ethile phaya into ethile ezantsi entliziyweni yakho ivutha ukholo kulo Thixo iinyanga ezintathu zokuhambela ngaphaya kwentlango iSahara hayi kwikhadi lakhe enomoya opholisayo hayi hayi wathabatha iinyanga ezintathu ukunqumla intlango iSahara mhlawumbi ukuhamba ngobusuku efunda iincwadi ezisongwayo kwiindawo zokuphumla entlango ngexesha lasemini wade wafika ngoku akumangalisi uYesu wathi uya kuma ngeemini zokugweba asigwebe esi sizukulwana kuba abanye babo abayikuwela isitrato kwaye omkhulu kunosolomon ulapha umoya oyingcwele ngokwakhe ndiyabona akumangalisi uya kuma kwimihla yokugqibela asigwebe esi sizukulwana bukela wade wafika akazange aze njengabantu abaninzi abanye abantu bayakuza kumhlangano ongaqhelekanga weza kwaye wathabatha iinkamela zakhe waze waphumela entendelezweni wabeka iintente zakhe kwaye wayeza kuhlala phaya ade oneliseke abantu abaninzi baya kuza bahlale mhlawumbi imizuzu emihlanu mhlawumbi amashumi amabini anesihlanu kwamsinya umvangeli okanye othile sitho into echaseneyo nale acinga ukuba imvumo nkolo yakhe iyayitsho okanye eyakhe imvumo nkolo baphumile bayahamba yabona akukho nambeko akumangalisi uya kusigweba esi sizukulwana weza kuhlala ndewoneliseka ndifane ndicinge inkonzo yokuqala ngala ntsasa xa amaxilongo onke avakala umalusi usolomon waphuma wayesenokuba wayehleli emva ngasemva wathi ngoku yakuzibonela ndiyazi oko koko uyehova afanele abe kuko indoda ingenza amabango kodwa ndiyakufumanisa ke wahlala phaya ngala mini waza wabukela kwaye wabona wonke uba nesiza eqongeni wabona olwacalulo lwalugqibelela ekugqibeleni wasithi ikhadi lakhe lokuthandazelwa labizwa okunokuthi mhlawumbi lalingelilo kodwa ixesha lakhe lafika lokuza phambi kosolomon kwaye ibhayibhile yathi okuya xa weza kuma phambi kosolomon la thixo wenza usolomon azazi zonke iimfihlelo zakhe kwakungekho nto ifihliweyo emva koko umangaliso wenziwa kuye emva koko waguqukela kwisihlwele waze wathi zonke ezi zinto ebendizivile ziyinyaniso kwaye zinkulu ngaphezulu kokuba ndivile ngazo yabona oh kwakungekho bomi ngakumbi bushekileyo kuyo wakhwankqiseka kuba nantsi indoda eyayingamazi ongaziwayo yatyhila izinto awayefuna ukuzazi oh kwaye uyesu emile phaya owaye ngaphezulu kunosolomon wayeyinzaliseko yentlokobuthixo isemzimbeni wayengozelwe yintombi unyana kathixo wambatha phezu kwakhe kwaye uyehova ngokwakhe ebonakalisiwe enyameni kwaye apha wayemile phaya ekwinzaliseko kwaye bathi abaye kumkholelwa yena ucalulo olukhulu yabona waye engusolomon edibene nodavid edibene nabo bonke babo baye bonke bekuye bonke abaprofeti babethandelwe kuye omkhulu kunosolomon kwaye kwakulaa mhla wathi ukuba uthetha wona loo mazwi ngokuchasene nam yakukuxolela kodwa xa umoya oyingcwele efika iya kuba nkulu kunangoku kunye nogwebo olukhulu kwaye naku simi namhlanje sibona la ukuba la thixo mnye esenza kwa into enye ndiyakholwa uya kuma kwimini yomgwebo aze agwebe esi sizukulwana kuba waguquka kwaye wakholelwa umyalezo kaSolomon owayewushumayela kwaye wakholelwa kuThixo yabona into yenene niyazi yintoni ingxaki namhlanje kukho abantu abaninzi kunye nabantu abendawo kwaye baye nje ecaweni baze babe nemvumo nkolo yabona babone okukhulu nje kububuxoki okungako nje kuyimpakamo nokungako okwezakhiwo ezinkulu ezintle kwaye thina masingakhe siphume ecaleni kwela hlobo lomsindo yabona uthixo wakahlali kwizakhiwo ezikhulu uhlala entliziyweni yakho yabona uthixo wakahlali kwimfundo yobukrelekrele ukude kuyo uhlala kwintobeko entliziyweni yakho uhlala elizwini lakhe kwaye ilizwi lakhe liza entliziyweni yakho lize lizithethele lona lidandalazise utolika ilizwi elilelakhe ngawe uzama ukufumana umntu othile anokumfumana ukubonisa ukuba yena usenguthixo yabona kwaye yena isenguye uya kuyenza loo nto ukuba nje unokufumana umntu othile anokuthetha kuye ukuba angafumana omnye umfazi onethombe legazi angathetha into ekwanye angenza into ekwanye esazisa edandalazisa sisebukhoneni bukathixo bungaqatshelwa bona ikhumbuza ibalana elincinci ingabe ndakhe ndalibalisa kuni kwakanye andiyazi iyakunyamekela kanye ngoku njengoko nonke nisazi ndizingela izilwanyana ezinkulu kwaye ndandiphezulu kumahlathi asentla qhele ukunyukela phaya ndizingele lonke ixesha kwaye ndandinesihlobo phezulu phaya esibizwa ubert call wayengumzingeli osulungekileyo malunga nesiqingatha somndini zange kwafuneka ukukhathazeke malunga naye wayengazukulahleka kwaye ngenene sasizizihlobo kodwa yayiyindoda ekukhohlakeleyo entliziyweni endakhe ndayibona yayingenayo nje intliziyo konke koko yayiqhele ukudubula amantshontsho exhama ezo ziintsana zamabhere amancinci nje ukundenza ndive kakubi kwaye wayeya kuthi, "Oh, nina bashumayele, nintliziyo zenkuku. Billy, buya kuba ngumzingeli olungileyo ukuba ubungengomshumayele." Wathi, "Untliziyo yenkuku kakhulu, ndade." Bert, "Oko, asiko kuba nantliziyo yankuku. Ngoko, kulungile konke ukubulala amantshontsho eqhama ukuba umthetho utsho njalo. U-Abraham wabulala ithole waze wondla ngalo uThixo, asibo bungakanani bayo okanye isini sayo. Kodwa kukuyikhohlakalela nje, kwaye nje ebeya kudubula wona amantshontsho aze nje ahleke, enze ukuhleka ngokuba ndivakalelwa kakubi malunga nayo. Kuhle ngoku akwenze oko. Kwaye ngomnye unyaka ndanyukela phaya, kwaye wayezenzele impentshana encinci ebeya kuthi ayivuthele njengentshontsho lexhama, indlela elibiza ngayo uyazi umama walo. Waza ke wathi, "Hey Billy, phambi kokuba siqalise ngale ntsasa, wathi, ndifuna ukukubonisa into ethile endinayo." Waze wandibonisa, ndathi, "Bert, akusayi kusebenzisa into enjeya." Wathi, "Oh, sondela kwisiqu sakho." Kwaye umfo wayenamehlo nje ngathi ngawecikilishe njengabanye baba bafazi abazama ukuqhaba amehlo abo. Yayazi indlela njengokuya. Uyazi, wajonga kum kunye naloo mehlo wakhangeleka ngokwecikilishi kunye nemehlo yaphantse yandoyikisa. Ndaze ndathi, "Bert, sukuyenza loo nto." Wathi, "Oh, bashumayeli bantliziyo yenkuku." Ke thina sasi ndandisemva kwexesha ekuvukeni ngela xesha, kwaye ezo zangasentla elimsilamhlophe emeyile yexhama lakho apha liyakuza kuwe, kodwa hayi enye yabo bafo. Ngalo lonke ixesha lidutyulwe liba yikuthetha ngomnyamalali ekubeni lichule lokuphuncuka ungongagqibeleli ekuqeqeshweni kubo. Ke kwakusemva kwexesha kwaye ayedutyulwe, kwaye wona amaqhama ayezimele esidla ebusuku ekukhanyeni kwenyanga aze alale emini. Sahamba yonke indlela ukunyuka kwendala eJefferson Notch aya kutsho phezulu eMount Washington yabe yayizi intshi ezimalunga nesithandathu seCape emhlabeni, imoya yezulu entle yokulandela umzila. Zange ndabona nomnye umzila. Wathi, "Ucinga ntoni, Billy?" Ndathi, "Phaya woyikisile wonke emka apho, yona loo mipu izitshintshelayo midala oyidubulayo." Kwaye ke saqhubeka emva kwethuba malunga nentsimbi yeshumi elinanye sasoloko siphatha imbodlela encinci yobushushu izele yiti yetshokolethi yeyokuba xa wenzakele okanye into ethile ngenye okwakuzivuselela kunye nesandwich. Ke kwakumalunga neshumi elinanye okanye icala emva kweshumi elinanye yaqikelela. Safika ekuvulekeni malunga nomlinganisela wale holo apha okanye esi sakhiwo kungekho mithi. Ke ngahlobo luthile nje wahlala phantsi wabeka umbhaxa wakhe wawoyamisa ngomthi waqalisa ukuya ngasemva apho, kwaye ndacinga wayebuyela emva ukufumana eyakhe ibhodlela yobushushu. Ndacinga kulungile, siza kutya ngokwesisiqhelweni sinyukela kumphezulu wentaba size sitye, kwaye omnye uphuma ngendlela enye kwaye nomnye size sibuye, kwaye siyayazi indlela kakuhle, kwaye ukuba sifumana ixhama siyalixhoma nje phezulu, kwaye siyazi simke siye kuncedisana siwangenise. Ke ndacinga wayeza kutya nje isidlo sakhe sasemini, kwaye siyakwahlukana kuba kwakuphantse ukuba ngasemdeni wehlathi. Kenda wafikelela ngasemva ndaze ndaqalisa ukuthabatha imbodlela yobushushu yam kufumana itshokolethi yam, ndaze ndaqalisa ukukhupha ngolwahlo, kwaye watsala leya indala impempe encinci empokotweni yakhe. Waza wayinika olukhulu uvuthelo ngolwahlo, waza wajonga kum ngaloo mehlo ngathi licikilishe kwakhona, waza wavuthela laa mpempe. Kwaye xa wayenzayo nje malunga nakude njengokunqumleza esi sakhiwo elikhulu kakhulu ixhama labhakama. Ngoku ukuba abanye boodade bethu bangathi bangazi, xhamakazi unini, kwaye yabona laa mpempe yayilusana kwaye lalikhala, kwaye eli likhulu ixhamakazi labhakama. Kwaye kanye malunga nentsimbi yeshumi elinanye emini, nabani ozingela amaxhama uyayazi ukuba elo lixesha elibi. Alele ke laphakama labhekabheka, ndingalibona lona njengokucacileyo. Wajonga ngasemva kum waze wavuthela kwakhona, kwaye endaweni yokubaleka laphumela kanye ekubonakaleni. Ngoku oko akuqhelekanga, usokuze akwenze oko. Nawuphi umzingeli uyakwazi oko, kwaye awasokuze, kwaye awasokuze akwenze oko. Kodwa laphumela ngqo ngaphandle utheni lalingunina kwaye elo yayilusana yayinjalo yabona izalelwe kuye nje ukuba abe ngumama kunye nolwasana kwaye uBert wajonga phantsi watsalela ngasemva labhulite wayihlisa la 306 yembumbulu kwaye wayengumdubuli obulalayo kwaye ndimbonile ihlisela ezantsi ngolu hlobo ndaze ndazi uya kugqabhuza intliziyo yalo ethembekileyo ibe ngamacala amabini ikhulu kunye namashumi asibhozo enkozo imbumbulu yekho ndaze ndacinga ungayenza njani loo nto Bert ungathini ukukhohlakala kangaka ukubiza laa nina uxhama umkhuphele ngaphandle uze emva koko udubule intliziyo yakhe iphume kuye kwaye yena ezama ukufumana usana lwakhe ungathini ukukhohlakala ngolo hlobo ukuba wenze oko ndandicinga oko kwaye ndabona yena elungelelanisa ngolwa hlobo ndaze andabi nako ndandingenako ukujonga kuyo yayinganyamezeleki nje kwaphela yaqikelela ndinentliziyo yekuko ndaguqula umhlana wam nje ndaze ndacinga thixo angayenza njani loo nto angathini umntu ukukhohlakala kangakaya ukuba enze okuya nje ukudubula intliziyo yolwasizi lomama onyanisekileyo iphume kuye ngoko wayengalinganisi wayengenzi mboniso wayengumama wayembonile umzingeli xa waphosa lampu phantsi kodwa ingaba wabaleka hayi mhlekazi uswana lakhe lwalusengxakini kwaye wayezama ukufumana usana lwakhe kwaye ndaguqula umhlana wam njengoko nditshile ndaze ndaqalisa ndathi nkosi thixo angathini ukuyenza ndaqaphela ndaze ndalinda ndalinda umpu zange udubule ndaze ndaguquka ndajonga kwaye umpu wawuhamba ngolu hlobo wayengenakho ukuwubahamba waguquka loo mehlo makhulu madala ecikilisha ayeguqukile iinyembezi zazisihla ngesidlele walahla umpu emhlabeni waze wathi Billy ndanele yiyo ndikukhokelele kula Yesu uthetha ngayo kanye phaya kula mfumba yekhephu ndamkhokelela kuKristu utheni wabona into ethile yenene wabona into ethile enyanisekileyo ukuba baya kubamba uxolo lwabo amatye aya kunkqangaza laa mama wayengalinganisi nto wayengumama onyanisekileyo akukhathaliseki nokuba yayikukufa okanye yayiyintoni wayemile kanye ngqo ebusweni bokufa esazi nje nangaliphi ixesha laa mbumbulu iya kugqabhuka entliziyweni yakhe kodwa wayesemva kosana lwakhe oh ukuba nje singaba ngokangako umKristu njengokuba elaa xhama lalingumama utheni lazalwa lingumama lazalwa ukuba libe ngumama sizalwe ukuba sikholelwe ilizwi likaThixo sizalwe ukuba sikholelwe uYesu Kristu masithobiseni iintloko zethu bangaphi ngaphakathi apha kanye ngoku kunye nesandla esiphakanyisiweyo bangathi zalwane uBrenham enyanisweni ndingathanda ukuba luhlobo lomKristu elathi elaa xhamakazi laba ngumama ndinqwenela ukuba intliziyo yam yayizele kakhulu nguKristu kokuba ndingema ebusweni bayo nantoni kwaye ndibe ngowenene umKristu nje kangangoko njengela xhama lalingumama mna elo luhlobo lamava endiwafunayo ungaphakamisa isandla sakho uThixo akusikelele kulungile oko uThixo akusikelele abaninzi kakhulu ndaweni yonke ndinombulelo kakhulu okokuba nisenento eyaneleyo yokwenene kuni eya kunenza nikholelwe yabona kungathini ukuba ubungakholelwanga ibingayi kuba lusizi ukubona ongakholwayo kwindawo apho intliziyo zabo ziqine kakhulu de bangabi nakukholelwa konke konke begwetyiwe bemkile belahlekile abazinto malunga nayo bengazi yeyiphi iyure apho ukufa kunokunkqonkqoza khona emnyango ufuneka uphumele ngaphandle uye kunaphakade kwaye uYesu wathi ngaphandle kokuba umntu azalwe ngokutsha ube ngokangako umKristu njengela xhama lalingumama akusayi kumbona uThixo phelile akukhathaliseki mangaphi amabandla owajoyinayo wayethetha nomkhokeli wenkolo walamhla uNikodimo indoda enamashumi asibhozo eminyaka obudala waze wamxelela ukuba kufuneka azalwe kufuneka abe luhlobo lomKristu njengexhama lalingumama phaya ingaba kukhona lowo othe abaziphakamisa izandla zabo abaziyo ngenene ubukhona bukaThixo bauqaphele bona kwaye uthi ndiyayazi ukuba andilungisanga xa uqonda akulungisanga uqaphela ubukhona bukaThixo kodwa xa ungaziyo ukuba akulungisanga. Ibhayibhile ithe wena uludwayinge kwesi sigaba, ibandla liyakuba ludwayinge, usizi, ihlwempu, imfama, kwaye lize, kwaye lingayazi loo nto. Cinga nje ukuba indoda okanye umfazi ebesesitratweni elidwayinge, imfama, ihlwempu, usisi, kwaye eze, kwaye unakho ukubaxelela ukuba babeze, kwaye baya kuphulaphula kuwe, kodwa ungathini ukuba baze kwaye bengakholelwa oko? Yenjani imeko yengqondo leyo? Kuhle ngoku elo luhlobo lwemeko yokomoya eyiyo. Abantu bamfameke ngokwasemoyeni, baludwayinge usisi, baze phambi kuThixo, aboni abazama ukuzigquma emva kwamagqabi omkhiwane ehlelo elithile, kwaye bengayazi loo nto. Ungaphakamisa isandla sakho umntu othile ongomnye, uThixo akusikele kulungile oko. Inkosi kusikele. Phambi kokuba wena mhlawumbi ungongaziwayo apha, akuzange umbone uThixo esenza nenye into, kodwa ngaphambi kokuba ubone nenye into, wena futhi usathi, ndiyakuyamkela kwiziseko zelizwi, ndiyazi ukuba omkhulu kunoSolomon ulapho, umoya oyingcwele kaThixo omkhulu ukhona. Ndiyamva wona, ndiyamkholelwa wona, ndiyakuphakamisa isandla sam ndingumoni, ndiyakucela intsindiso. Bawo wasezulwini, sikelela aba baphakamise izandla zabo. Sicela ukuba inceba yakho inikezwe abo bangaboni, ukuthi mhlawumbi bangabe bandla bona. Oko akuthethi ukuba abangabo aboni, kwaye baphakamise izandla zabo bafuna ukusindiswa. Nkosi, bekukho into ethile ngakubo, baqaphele umoya oyingcwele phaya, kwaye baqaphele ukuba ibinguThixo kwaye ubuthetha nabo, okokuba ukuba babengenawo amava abafanele babe nawo, kwaye baphakamise izandla zabo. Uthe, lowo uya kuza kum, andisayi kumlahlela ngaphandle, kwaye ndiyazi oko yinyaniso. Uthe kuYohane ongcwele, Isaya 24:4, lowo uwevayo amazwi am aze akholwe kulowo wandithumayo mna unobomi obungunaphakade, akasayi kuza emgwebeni, kodwa udlulile ekufeni wangena ebomini. Lowo uzayo kum ndiyakumnika ubomi obungunaphakade, ndimvuse kwimihla yokugqibela. Ezo zizithembiso zakho bawo, ndibanga wonke ubani. Mhlawumbi othile umKristu Nkosi ozama ukuhamba kubo ubomi, ezama ukuphila ngcono lonke usuku, kwaye bafuna amava ohambo olungcono, baphakamise izandla zabo nabo. Bawo, ndiyathandaza ukuba ndiyakuba sikelela, banga bangafumana okwakho neliseka kupheleleyo ngobu busuku, kuKristu ulizwi enziwe inyama phakathi kwethu. Siphe oko Nkosi, ndibanikela kuwe egameni lenkosi uYesu Kristu, amen. UThixo anisikelele, kwaye njengoko nihleli ngenzolo ngenene, yabona nje ithutyana, owu bethu, ngemizuzu emihlanu ngaphela kwexesha lam ngoku, xoleleni, bendingabhekiselelanga ukuthetha kade kangaka, yanixelela. Masilinde nje ithutyana, ninikeni nje imizuzu emihlanu ngaphezulu ukuba niyakuyenza. Bangaphi abayaziyo intoni awayeyiyo uThixo? Siyayazi into eyayithethayo iBhayibhile awayeyiyo, kwaye iBhayibhile ithe usenguye izolo namhlanje naphakade, kwaye uYesu uthe uYohane ongcwele isahluko se14 umqolo we12 wathi, lowo ukholwayo kum imisebenzi endiyenzayo uya kuyenza naye, hayi lowo ulikholwa lokuzenzisa, kodwa lowo ukholwayo kum. Ingaba yinyani leyo, bazalwane bam abangabalungiseleli? Injalo loo nto. Bangaphi abafundi beBhayibhile abayaziyo oko ukuba yinyaniso? Amazulu nomhlaba ayakugqitha, kodwa amazwi akhe awanakusilela, wakuthembisa oko. Ngoku kukho akukho ntandabuzo, abantu abagulayo phakathi kwenu phandle phaya, andinazi konke konke, kwaye ukubonakalisa oko bendikutsho kwithuba elidlulileyo njengengelosi yenkosi kwiintsuku ezigqithileyo, iintsuku ezidlulileyo, ngazo wathi uYesu, njengoko kwaba njalo ngemihla kaLoti, uya kuba njalo ekubuyeni konyana womntu. Ingaba ninakho ukubona oko ndithetha malunga nakho, bona amagama nayo yonke into engenye ngokusendaweni, ibandla lihleli kakuhle? Ingaba ninakho ukuyibona ngoku? Iqinisekile nifunda phakathi kwemigca izinto endingakhange ndizithethe, niyabona oko ndikuthethayo. Ngoku ukuba nina abantu apha abagulayo nabanesidingo, yintoni umsebenzi endinawo ukuba ndibe lapha? Yintoni ebendiya kuba ndimele yona apha njengomkhohlisi? ukuba bendisenza oko lixesha lam lokuba andiyenzeli andinqweneli kuphila mna ndikhetha ukufa ndikhetha ukuphuma ndibe yiyo nayiphi into engenye unokuba ndibe ngumkhohlisi kwaye yintoni uThixo ayakuyenza kum kwaye andiyazi ukuba ndiyakuphila ubusuku bonke nani ningenjalo kodwa umkhohlisi sifuna ukuba unganceda ntoni ukuba ngumkhohlisi ngeli xa unakho ukuba ngowenene kodwa uyabona iye ngaqhelekanga kakhulu kuni ngoko khangela ukuba ndibanga ukuba ezi zibhalo kufuneka zizalisekiswe endithe ndazifunda kwaye ndanibonisa ubusuku obubini obugqithileyo oko uYesu wayekuko yintoni ubukhona bakhe obuyiyo ngoku kwaye ufanele abuye kwimihla yokugqibela siyakwazi oko ngenyama yomntu kwaye azidandalazise yena ngendlela enye sonke siyakwazi oko ingaba singabakuqondayo oko yithini amen ukuba yiyo kulungile ngoku ukwenzela ukuva kamnandi kwenu ndithi kuni ndithi oku kuni egameni lakhe ulapha uThixo okwamnye owehlayo waze wathetha no-Abraham enomhlana wakhe ujikele ententweni kwaye uSara engaphakathi ententeni wayesazi oko waye kucinga watsho into ekwanye xa waza apha wajonga phezu kwesihlwele waze wabona oko kwakusentliziyweni yabo umfazi wachukumisa ingubo yakhe wabhekabheka de wamfumana waze wamxelela imfama uRubhadumeyu wachukumisa ingubo yakhe xa wamemezayo wena nyana kaDavide yiba nenceba emi umgama ongamakhulu amabini eeyadi ukusuka apho wegqitha khona ukholo lwakhe lwamisa unyana kaThixo endleleni waza wajika wathi mziseni apha uZakeyi omncinci phezulu emthini wazimela wathi ke wayengakholwa ukuba ngumprofeti nakanjalo kwaye uYesu weza kanye wama phantsi komthi waze wakhangela phezulu wathi Zakeyi yehla wambiza ngegama lakhe xa uYesu engazange ambone uPetros kwaye uAndreya wayemzisile ngaphaya xa yena wambonayo esiza wathi igama lakho nguSimoni ungunyana kaYona wamnika yena igama lakhe wamxela ukuba waye engubani waxela uNathaniyeli apho wayekhona oko wayekwenza umfazi kwaye uhlobo olunjani lwemeko awayekulo oko kwakuyingxaki yakhe oko kwakusisigulo sakhe lowo nguThixo zihlobo bangaphi abakukholelwayo oko ngenhliziyo yenu yonke yithi oko kufanele ibe nguThixo bangaphi kuni apha abaziyo ukuba andazi nanye into malunga nani phakamisa isandla sakho nje uthi ndiyazi laa ndoda ayazi into malunga nani njengumntu nje oko koko ndikuko nje umzalwane wenu ndilapha ukuzama ukuninceda kodwa ndiyadandalazisa bangaphi abayifundileyo incwadi yam kunye nezinto nina niyazi niyakholelwa oko iyinyaniso lena yimihla yokugqibela kwaye ngoku inkosi uYesu isincede kwaye ukuba iyakuza ngobu busuku kwaye ungabikho namnye kuni oshukumayo hlalani nje ezitulweni zenu apho nikhoyo nize nikholwe kwaye inkosi uYesu iyakuza ngobu busuku ize iqinisekise ezi zinto ethe yazitsho ezi zinto athe wazithembisa ukuba uyakuqinisekisa zona oko ukuba yinyaniso ingaba niyakukholelwa kuye kholo bawo wasezulwini ngoku ndithetha ngawe oko wena wawukuko oko wena ukuko ngoku ungeza nanga phambili koku kubonakaliso kwaye abo bantu bahleli phandle phaya esihlweleni abangaziwayo ngokugqibeleleyo ungazazisa wena nakuthi ngobu busuku ngoso okokuba siyakukwazi kwaye siqaphele ukuba ezi zibhalo zizalisekisiwe okokuba uYesu Kristu ikwanguye izolo namhlanje naphakade ngoku ukuba siphila kwimihla yokugqibela njengoko watshoyo ukuba uya kuzityhila yena kwimihla yokugqibela njengoko wenzayo eSodom phambi kokuba unyana wesithembiso afike kuAbraham uhle imbewu yasebukhosini kaAbraham ekhangela laa nyana wasebukhosini into ekwanye iyakwenzeka kwaye qaphela kwaneendawo ixesha amagama nayo yonke into igqibelele isemgceni bawo sincede siyathandaza egameni likaYesu Kristu amen ngoku ndifuna nithandaze ngamnye kuni nje nantoni engalunganga celani nje ngoku yena umbingeleli omkhulu kakade bangaphi abalungiseleli abasesakhiweni phakamisani izandla zenu ndaweni yonke yaqikele kukho amashumi amathathu okanye amane ngoku bangaphi kuni abakwaziyo oko ukuba incwadi yamahebhere itestamente entsha isixelela oko kanye ngoku uyesu kristu ngumbingeleli omkhulu onokuvelana nezilwele zethu ningaphakamisa izandla zenu nize nithi ndiyayazi iyinyaniso ibhayibhile itsho oko injalo lona kulungile ngoko ukuba ungumbingeleli omkhulu ukwanguye izolo namhlanje naphakade ngoko ukuba umchukumisile yena ngobu busuku uyakwenza njengoko wenzayo emva phaya ingaba injalo njengoko enzile izolo kuhle xa la mfazi wachukumisa ingubo yakhe uthi ow kodwa ukuba ndinganakho ukholo lwakho luyayichukumisa ubuqu zange yena ayive yayilukholo lomfazi olwachukumisa ingubo ukholo lwakho lungamchukumisa ngoko niyakukholelwa oko ngoko ukuba ilizwi likathixo libonakalisiwe uya kutyhila laa nto inye aze abonise into ekwayo niyakholwa koko ngentliziyo yenu yonke kulungile ngoku nje mthembeni mkholelweni sanikuthandabuza kodwa yibani nokholo kuthixo okuba uya kuyenza umntu othile ngale ndlela thandazani nje kwaye nje nikholelwe ngayo yonke intliziyo yenu emva koko umntu othile kule ndlela
That's all necessary.
Kwaye ukuba uThixo uyakwenza omnye okanye ababini abantu enibaziyo oko kokungena kusilela bangaphi kuni abaya kukholelwa ngoko ukuba siyabuqaphela ubukhona bakhe ngoko oko kuko konke okuyimfuneko nenekazi elihleli kanye phaya lijonge kumphaya libulaleka ngengxaki yentliziyo uyakholwa uThixo uyakuphilisa intliziyo akwenze uphile unengxaki yentliziyo ukuba oko kunjalo phakamisa isandla sakho ingaba ndingongaziwayo kuwe andikwazi kodwa leyo yinyaniso kulungile wena inenekazi elintloko ngwevu lihleli phaya kulungile inenekazi elineluhlaza uphakamise isandla sakho phaya kokuba ingxaki yakho kukuqaqamba kwamalungu uyakholwa ukuba uThixo uyakukwenza uphile kunye nokuqaqamba kwamalungu ukuba oko kunjalo phakamisa isandla sakho yabona kulungile yabona
now something come over you didn't it see that light how many ever seen the picture of that light that's hung right over the woman all at once a real sweet feeling come over you that's what did it God blessed you, healed you, make you well. You believe it?
Kwenzekile nje uphakamise ngoku into ethile eze phezu kwakho ayenzanga yabona okwakho kukhanya bangaphi abakhe bawubona umfanekiso wokwakho kukhanya naku yakujinga kanye phezu komfazi konke ngaxeshanye emnandi ngenene imvakalelo eziza phezu kwakho yiloo nto ekwenzayo yabona uThixo akusikelele ukuphilisile ukwenze waphila ingaba uyayikholelwa ingaba uyakholwa ukuba uyayazi yintoni engalunganga nawe kuphela nguye onokukuphilisa sisithunzi esimnyama isithuthwane ukuba oko kunjalo phakamisa isandla sakho nenekazi elincinci cinga ngokwahlukileyo kunokuba ubuwenzile kwimizuzu embalwa egqithileyo akunjalo uyabona xa ndimise olwabiso ukwenza okuya yiloo nto ibiye yakho ngoku ukuba uyakukholelwa ngentliziyo yakho yonke zona iziqalekiso ziya kumka kuwe ingaba uyakuyamkela kwaye uyikholelwe ngentliziyo yakho yonke uThixo akusikelele hamba yikholelwe eli nenekazi lihleli kanye apha gula ngengxaki yesisu ingaba uyakholwa ukuba uThixo uyakukuphilisa kanye apha ekupheleni ingaba uyakholwa ukuba uThixo uyakukuphilisa akwenze uphile kwingxaki yesisu uyayenza uyayamkela kulungile uThixo wakusikelele ndingongaziwayo ngenene kumfazi andimazi ungumfazi nje ohleli phaya kodwa uThixo uyamazi ingaba niyakholwa ngentliziyo yenu yonke ngoku kulungile yibani nokholo nje inenekazi lihleli kanye apha ekupheleni ligula ngengxaki yesingqobo senyongo linamatye enyongo isibindi iyakukhathaza ukuba oko kunjalo phakamisa isandla sakho ongaziwayo ngenene kuwe ukuba oko kunjalo yabona inenekazi ihleli kanye apha ecaleni kwakho liyabulaleka nalo yabona khona akukuboni okwakukhanya phezu kwalamfazi inenekazi linengxaki yezintso injalo lonto linomchamo otyefekileyo ezintsweni zayo injalo lonto phakamisa isandla sakho inenekazi elokuchukumisileyo ngoko ligula yinkxwaleko yobuphakuphaku nobabini ningabangaziwayo anisuki apha injalo lonto ayinjalo nisuka e-Iowa nisuka kwisixeko sase-Des Moines injalo lonto ayinjalo uyakholwa ukuba uthixo angandixelela ngubani igama lakho njengoko wenzayo kupetros ukuba uyakukholwa ngentliziyo yakho yonke igama lakho ngunkosikazi wolf injalo lonto phakamisa isandla sakho kulungile buyela emva uphilisiwe ngoku uYesu Kristu ukwenze waphila ingaba niyabuqaphela ubukhona bakhe niyayazi ukuba ulapho ngoko aninakubeka izandla omnye phezu komnye ngoku ngeli thuba umoya oyingcwele uphezu kwenu lowo ngumoya oyingcwele kuni ngoku wonke ubani kuni angaphiliswa ngoku ukuba niyakuyikholwa nje ingaba niyayikholwa ngentliziyo yenu yonke bawo wasezulwini akukho nto ishekileyo ngoku kuphela lukholo ngoku silahla bonke obumnyama xa imvuselelo njengoko nditshilo ekuqaleni iliza liyehla phezu kwamanzi ukuwaphehluzelisa liwanyuse liwahlise ukukhuphela ukungakholwa ngaphandle kulo ngoku ngeli xa umoya oyingcwele uwangazelisa ngasemva nangaphambili ebantwini bakho kwangakonke ukungakholwa kungasuswa kwaye anga amandla kaSomandla uThixo enze wonke ova ubunzima akhululeke ngobusuku ndikhalimela umtyholi Satan akuyonto kuphela esihorisi kwaye uveziwe kanye apha phakathi kwababantu ngobungqina besibhalo bophilileyo ovukileyo uYesu ndiyakuyiyalela uThixo ophilayo phuma kwababantu kwaye ubashiye uhambe ngenxa yozuko lukaThixo bonke abamkela impiliso yabo yimani ngeenyawo zenu ngoku kwaye nithi ndiyakholwa akukhathaliseki nokuba kwenzeka ntoni ithabatha ixesha elingakanani ndisayazi ndiza kuphila ndiyayamkela ngentliziyo yam yonke phakamisani izandla zenu ngoku inkosi inkosi dumisa inkosi injalo loo nto mnikeni indumiso ngoku phakamisani nje izandla zenu kwaye nimdumise ngenxa yempiliso yenu ngendlela enenza ngayo emabandleni enu tsalwana.